tieni ife tipemphere Ambuye tsopano ife tikukhulupirira pa mwana wa Mulungu ndipo kupyolera muichi ife tikulandira moyo wa muyaya kupyolera mwa iye tsopano ife tasonkhana kanonso madzulano kapena usikuno kwa nsonkhano wina kudalira inu pa uthenga ndi pa chimene inu muti mutiwuze ife usiku uno ife tikukukhulupirirani inu Ambuye ndipo ife tikuyembekezera pa inu ndipo inu munati iwo amene ayembekezera pa Ambuye adzawonjezera mphamvu zawo iwo adzakwera mmwamba ndi mapiko monga mphungu ndipo ife tikupembera Mulungu kuti inu mudzatipase ife mphamvu iyo yokwerera mmwamba usiku uno pamene ife tikuyembekezera pa inu ife tikukuthokozani inu chifukwa cha anthu awa ndi pa chimene iwo akutanthauza kwa inu ndi chimene iwo akutanthauza kwa ine ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha icho Atate iwo ali ngale zanu ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti usiku uno kuti inu mudzadzionesera nokha mwanjira kwa iwo imene iwo ali nako kusowa kwake ngati pali odwala pano mulole iwo kuti achiritsidwe ngati pali kukayika mu malingaliro awina wake kuchotseni iko umwe Ambuye ndipo ingotipatsani ife zakukhalapo kwanu ndi madaliso anu chifukwa ife tikuwasowa iwo Ambuye ini ndinu wokwanilisa zonse wathu ndipo popanda inu ife sitingakhoze kuchita kalikonse ife tikupemphera kuti inu mulandire mathokozo athu woperekedwa chifukwa cha zonse zimene inu mwazichita mu dzina la Yesu Khristu ife tikuyang'anira ku madaliso anu amen inu mukhoza kukhala ndipo chabwino izo zangokhala mwazizilira pang'ono usiku wa Lamulungu mkati muno kuposa momwe izo zinalili usiku wa Lamulungu latha ndife oyamikira kwambiri kwa abale athu amene anagwira ntchito mokhulupirika chotero kuti alowese idzi muno ine ndikuwadziwa awiri kapena atatu a iwo mʼbale Mike Egan monga ine ndikumuona kumbuyo uko ndi ine mʼbale Mike ndi mʼbale Southman mʼbale ine ndikukhulupirira Roy Robertson ndi mʼbale Woods ndi onse a iwo iwo anabwera kuno kudzakhetsera thukuta basi pa izi kuyesera kuti azilowese izo mkati kotero kuti ife tikanakhoza kukhala nawo uthenga uwu tsopano kapena lero kotero ndife oyamikira tsopano la Mulungu likubwerali mmawa Ambuye akalola ine ndikufuna kuti ndikhale ndi msonkhano wa machiriso mapemphero apa odwala ndipo ife tidzawukonza iwo kuti ukhale msonkhano wa machiritso Ambuye akalola ine ndinazindikira mmawa uno pali mulu wa mipango apa ine ndinayipempherera iyo ndipo ine pamene inu munali kupemphera ndi kuyimba ine ndinayipempherera mipangoyo ndiyeno pali inanso pano usiku uno kotero ife tikukhulupirira kuti Mulungu amachiza odwala maumboni ochuluka kwambiri amachiriso pakati pathu ndi mʼdziko lonse ndipo ndife oyamikira pa ichi ndipo ine ndinaganiza la Mulungu lotsatira kukhala ine ndiyenera kuti ndikhale nditachoka kwa pang'ono pokha ndipo ife takhala tili kuchititsa yochuluka kwambiri ya kuphunzitsa chabe ndi ya uthenga kotero ine ndinaganiza icho chikanakhoza kukhala chinthu chabwino ngati ife tikanakhala nawo msonkhano wa machiriso kupempherera odwala ndipo ife tikudalira kuti Mulungu adzatipasa ife nthawi yayikulu tsono ambiri a inu muchita kuwongolera mailosi ambiri usiku uno kotero ine ndinali kuyankhula kwa magulu koku Blue Bowl Cafeteria lero kumene ine ndinali kulandira chakudya anthu ambiri abwino ine ndiyenera kuti ndikuyedeze manja awo ndikuyankhula ndiwo anthu amene ine sindinakumanepo nawo kale amene amabwera kuno ku Chalichi ndipo ine ndili woyamikira chifukwa cha abwenzi oterowo ndipo ine ndikufuna ndithokoze mmodzi ndi wina aliyense wa inu ena iwo anatchera nthuza zakuda ndipo atibweretsera ife ndipo amodzi anatibweretsera ife chibekete cha manyuchi kapena uchi ine ndikukhulupira iwo unali ndi zinthu basi inu simukudziwa chimene icho chikutanthauza ndipo kwa mmawa ine ndimabwera ndikutuluka mu nyumba nthawi ina uko mawa wina uko analipo mbale wina kumeneko amene anali moyipa kwenikweni analibe zovala ndi zinthu amafuna kuti ine ndipite ndikamupezere iye zovala zina ine ndinayamba kumapita ndipo ine pafupifupi ndikanapunthwira pa chibekete cha nthuza zakuda chili pamenepo Ine ndinati kodi inu munabweresa nthusa zakuda izi? Ndipo iye anati ayi, palibe kalikonse kamene ndinachita ndicho. Ine ndakhala ndili pano kuwala kwa tsiku kusanayambe ndipo izo zinali zili apa pamenepo. Ndipo uyo anali mʼbale wanga wabwino Rado amene anawabweresa iwo kwa ine. Ndipo chotero zinthu zimenezo ine ndithudi ndikuziyamikira. Bile Paulo wangofotokoza kumene kwa ine mphindi zingapo zapitazo kuti pakati pa osonkhana wa usiku uno iwo anali atatenga chopereka kuti cha ine. Ine ndikukuthokozani inu pa izo. Ine sindinafune kuti inu muchite zimenezo. Ine ndikungoyamikira kuyesetsa kwanu zizina zotere koma izo sizinali zofunikira. Ndipo koma Ambuye akudalitseni inu. Inu mukudziwa, Bible linati, mwakuchuluka monga inu mwachitira kwa ang'ono ayawa, inu mwachitira izo kwa ine. Tsopano, ine ndakhala ndili ngati ndimalankhula kwa inu pa uthenga molunjika kwambiri. Ndipo ine, anthu ena akhoza kukhala pansi pakulingalira kuti, kuti ine ndikuganiza kuti Yesu abwera mmawa kapena usiku uno. Ine ndikutero. Tsopano, ine sindikunena kuti iye atero. Ndipo panonso iye mwina sangabwere kwa sabata ikudzayo. Ndipo icho chikhoza kukhala chaka chotsatira. Izo zikhoza kukhala zaka khumi. Ine sindikudziwa liti iye ati adze. Koma pali chinthu chimodzi ine ndikufuna kuti nthawi zonse inu musunge mumalingaliro. Inu mukhale wokonzeka miniti iliyonse kapena ola. Mwaona? Kuti ngati iye sabwera lero, iye akhoza kukhala pano mawa. Kotero ingosungani icho mulingaliro lanu kuti iye ali kubwera. Ndipo ine sindikudziwa nthawi yanji yomwe tikhale ola langa lotsiriza pa dziko lapansiri. Palibenso wina wa ife akudziwa. Ndipo palibe mmodzi wa ife akudziwa liti limene iye ali kudza. Iye sakudziwa ngakhale mwini wake mwa mawu ake omwe. Iye anati Atate okha akudziwa liti iwo adadzabwere. Osati ngakhale mwana akudziwa liti iye adadzabwere. Ndi pamene Mulungu amutumiza iye kwa ife kachiwiri. Koma ife tili kuyang'anira kudza kwake. Ndipo ngati iye sabwera mu mbado wanga, iye akhoza kubwera mu wotsatira. Ngati iye sati abwere mu umenewo, iye adzabwera mu wotsatira. Koma kwa ine ndekha, ine sindikukhoza kuona nkomwe nthawi iliyonse yomwe yatsalira. Ine basi, kwa ine, izo zikanakhoza kuchitika pa miniti iliyonse. Tsono izo sizili kutanthauza tsopano kuti inu mudzaona miyamba ikusintha ndipo chilichonse kungosindiko kudza kumene ine ndikukunena. Ine ndikunena za mkwatulo. Mwaona iye akupanga kudza kutatu. Iye akudza mu maina atatu a wana. Iye anabwera mu utatu, Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Onani zonse izo Khristu yemweyo, Mulungu yemweyo nthawi zonse. Tsopano ife tikudziwa iye akubwera kuti abweretse ntchito zitatu zachisomo: kulungamisidwa, kuyeretsedwa, ubatizo wa mzimu woyera. Chilichonse mwa Mulungu chimatsirizidwa mu mautatu. Ndipo kotero iye anadza poyamba kuti adzawombole mkwatibwi wake. Iye akubwera kachiwiri monga mkwatulo kudzamutengapo mkwatibwi wake. Iye akubwera kachitatu ndi mkwatibwi wake, mfumu ndi mfumukazi. Zitachitika ndi pamene anthu ambiri akuyembekezera kudza. Koma pamene iye akubwera nthawiyi, osati aliyense koma iwo amene ali wokonzeka adzadziwa pamene iye akubwera. Apo padzakhala kusowa chabe kwa anthu. Iwo sadzadziwa chimene chinachitika kwa iwo. Iwo adzangokhala atatengedwa napita mukamphindi. Ndipo kuti iwo azingodzapezeka atasowa, atasindidwa mukamphindi mukuthwanimwa kwa diso. Kotero ingokhala nokonzekera izo. Icho chidzakhala choopsa mmawa wina kuti umusowe wokondedwa mmodzi, palibe mmodzi angakhoze kuwapeza iwo. Kodi icho si chikanakhala choyipa kwambiri kuti udzadziwe kuti iwo wachitika kale ndipo inu mwauponya iwo. Kotero ingokhalani pamaso pa Mulungu. Tsopano sabata lotsatira Ambuye akalola, lolemba lotsatira kuchokera sabata la kuchokera lolemba iri. Ngati Mulungu alola, ine ndikutenga banja langa kubwerera kupita ku Arizona kumene iwo amapita ku sukulu. Ndiye ine ndikabwerera. Tsopano ine sindimapita kunja uko. Ine ndilibe misonkhano iliyonse yoti ndikhale ndiliko kumeneko. Ine sindikhala ndili mu Arizona mokwanira. Ine ndimapita kwina kwake. Ine ndimutengera mkazi wanga kupita kumeneko lolemba lotsatira. Ine ndikubwerera kuno kachiwiri. Ine ndidzachokera kuno kupita ku British Columbia. Ine ndidzabwerera kachiwiri ku Colorado. Ine ndidzakhala ndiri mu Arizona kachiwiri nthawi ina poyandikira Christmas. Kwa maminiti pang'ono chabe utali wokwanira mwina mwake masiku awiri kapena atatu kulitengera banja palimodzi kukhala titabwerera kuno kupyola matchuta Christmas ambuya akalola kukhala ndi msonkhano mpaka mu sabata la chaka chatsopano pano. Kotero ndiye ine ndili kuno mwakuchitika mochuluka ine ndili kuno kakhumi kuposa kunja uku chifukwa ife tilibe mpingo uliwonse kapena misonkhano iliyonse kunja uku. Palibe chimene ife tili nacho kunja uku chotero mwanjira ya msonkhano wa mpingo. Icho chinthu chimodzi choyipa cha uku. Ine ndilibe malo oti ndiziwatumizako ana kumene iwo akanati azikamva uthenga uwu monga momwe ana anu amakhala akumvetsera iwo kuno. Ndipo ndipo kotero ndicho cholakwika chimodzi chomwe ife tili nacho. Koma iwo onse ali atanziko ndipo uma kotentha nyengo yowuma koma ana onse akuoneka kuti ali atanziko. Ine sinikala kumeneko motalika kokwanira kuti ndidziwe ngati ndi kwa thanziko kapena sikwa thanzi. Ine ndimakhala ndili koyenda ndipo ine ndikukaniza ine ndinangobadwa woyendayenda. Mkazi wanga manditcha ine ndikudziwa kuti iye ali pano kotero ine ndipezana nazo izi tikatuluka chalichi inu nonse mukudziwa. Kodi chimatchedwa chiyani chija mbepo yosunda kapena mbepo yosapumira kapena chilichonse chilichonse inu mukudziwa mchenga wosuntha kapena ine nthawi zonse ndimakhala ndili pa ulendo mwakuyankhula kwina. Ndipo ine ndakhala wokwatira tsopano zaka makumi awiri ndi ziwiri ndipo ine nthawi zina ine ndimaganiza ndine mlendo pa nyumbayo chifukwa ine ndimayenera kuti ndizipita. Koma ine ndikuyembekezera nthawi yomwe ife titi tidzakhazikike mu dziko la kwathu tsiku lina. Koma tsopano nkhondo ili kupitirira kotero tiyeni tikhale mupemphero. Musati muyiwale la mulungu lotsatira m'mawa ambuya akalola muzabwerese mkati odwala anu ndi osautsika. Bwerani molawirira tengani malo anu ndipo mwina mwake pali gulu loti lidzapemphereredwe. Ife tidzayenera kupereka makadi apemphero ngati palibe wokwanira ife sitidzapereka makadi apemphero wokwanira okha kuti tidzapange mzere waung'ono wonga madzazeni awiri kapena atatu kapena china chake. Koma ife mwina mwake tidzapereka makadi apemphero kotero ife mwina mwake tidzachita icho pafupi ola usanayambe msonkhano wa nthawi zonse umene ine ndikuganiza ukuyambika iyo idzakhala 8 kapena 8:30 iwo azidzapereka makadi apemphero kutsekula chalichi kupereka makadi apemphero la mulungu lotsatira m'mawa. Ndiyeno mukhale otsimikiza kuti mudzakhale kuno chifukwa cha anu mudzabwerese okondedwa anu dzawayikeniwo mkati mmenemo mudzakhala mwabwino ndi mozizira mu chalichi ngati iwo akudwala ndipo ife tidzachita chilichonse chimene ife tingakhoze kuti tiwapempherere iwo. Ndikuthokozani inu kachiwiri chifukwa cha chopereka cha chikondi. Ndipo tsopano ife tiwerenga ena ama wa mulungu usiku uno ndi kukhala wokonzekera chochitika ichi chakukhalapo kwake panonso kuti atibweretsere ife mawu ake. Tsopano ife tikudziwa kuti ife tikhoza kuwerenga ndime koma mulungu ayenera kuwulula nkhani yake. Mwaona ife tikhoza kutenga ndime koma mulungu ayenera kuwulula nkhani yake. Ndipo pamene inu mukutembenuza tsopano mu buku la Yeremiya mutu wa 2 ine ndikufuna kunena kuti ndine wokondwera kukhala ali nafe mbale livero mbale wofunika mwa Ambuye. Ndipo ine ndikuganiza pano mbale pano ine sindingakhoze kuganiza za dzina lake mbale Willard Grace. Ndipo ine ndawaona abale ochokera ku Arkansas mbale John ndiwo ochokera kozungulira Poplar Bluff ndi mbale Blair ndi mbale Jackson ndi mbale Radel ndi ochuluka chotero amene ine sindingakhoze basi ndikumba ine ndikanakhoza kutchula dzina la aliyense koma ine sindingakhoze basi kuchita izo. Ndipo ine mukumvetsa mbale Ben Bryant ine ndikumuona iye wakhala kuno iye ali nthawi zonse ngodya yanga ya amen pamene ine ndili aliyense akumudziwa Ben mwaliwu lake. Ife tidakhala mu California nthawi ina ine ndinali kulalikira uthenga kwa anthu achibaptist uko muchigwa. Iwo anali ndi hema wamkulu kumeneko ndi ochuluka okhala ngati achibaptist apamwamba. Ine sitimagoza konse kumumva amen kuchokera paliponse inu mukudziwa kutitamantha kuti wena akazi angafute utoto pa nkhope zawo. Ndiyeno chinu choyamba ni mudziwa ine ndinaona mapasa awiri pafupi monga chonchi akupita mwamba mumlenga lenga ndi manja awiri akulu ndi tsitsira kuda alikugwetera pamene kwakukula mena akukuwa monga chonchi ndipo ine ndinayangana pansi ine ndinati Ben iwe wachokera kuti iye analidi kupeza amen ndinamuona mkazi wake akumuyang'anitsitsa iye pang'ono pokha chabwino iye akutaya pang'ono la tsitsira kuda ilo koma ndizozonse zabwino ine mukudziwa musati mudandaule ndi izo ine ndinatero langa nthawi yayitali kale kotero tsopano musati muyiwale kumapemphera tsopano pamene ife tikufika kumbali yodzipereka ya msonkhano kumbukirani ngati ife tiwerenga mawu awa ndiye mulungu awadalisa mawu akewo iwo sadzabwerera kwa iye mwachabe koma iwo adzakwanilisa icho chomwe iwo analingaliridwira ndipo ine ndikudziwa mukuwerenga mawu ine ndizakhala nthawi zonse ndili kulondola pamene ine ndiwerenga mawu mulungu adzawalemekeza mawu ake tsopano tiyeni ife tiime mwakulemekeza ku mawu ake
The second chapter,
Yeremia, mutu wa 2, ndime za 12 ndi 13 za Yeremia 2. Khalani ozizwitsidwa, o miyamba pa ichi, ndipo khalani opa kwambiri, khalani inu abwinja kwambiri, atero Yehova, pakuti anthu anga achita zoyipa ziwiri. Iwo anandisiya ine kasupe wa madzi amoyo. Ndipo iwo adzibowolera zitsime zong'aluka zomwe sizingakhoze kusunga madzi tiyeni ife tiweramitse mitu yathu tsopano wokondedwa mulungu mawu anu awerengedwa kale ndipo ife tikupemphera kuti inu muwalemekeze mawu amenewo ndikupereka kwa ife usiku uno fanizo kapena choyendera limodzi ndi iwo pamene ife tikuyang'ana ku masiku amene apita Israeli monga zitsanzo monga baibulo limatiphunzitsira ife kuti ife tikhoza kuona chimene inu munachita kwa iwo pamene iwo anawamvera mawu kuona chomwe inu munachita kwa iwo pamene iwo sanawamvere mawu ndikuphunzira chomwe ife tiyenera kuchita kotero ife tikupemphera kuti inu muyankhula kwa ife usiku uno kwa njira yapadera kwambiri kuti ife tikhoze kudziwa momwe tingadzichititsire tokha mu dziku lino lomwe ife tinaphunzira mmawa uno umene ife tili kukhalamo pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen mukhoza kukhala ine ndikufuna kuyankhula usiku uno pa phunziro kwa basi nthawi yapafupi pa zitsime zong'aluka Israeli anali atachita zoyipa zazikulu ziwiri mulungu anati iwo anali atatembenuka kuchoka kwa iye kasupe wa moyo ndipo anali atadzibowolera iwo okha zitsime zoti azimwa kuchokeramo tsopano ndicho china chake chifukwa chimene ine ndinaganiza za ndime iyi chinali chifukwa chakuti iyo ikanayenda limodzi ndi chimene ine ndinali kuyankhula mmawa uno za ora limene ife tikukhalamo ndi chifukwa chimene ife tili kuchikangamira ndipo ife tikuyang'ana pa Israeli monga chitsanzo kuti chimene mulungu anali iye nthawi zonse ayenera kukhalabe chomwecho ndipo pali chinthu chimodzi chokha chimene mulungu anayamba walemekezapo chimenecho chinali njira yake imene iye anayipereka kwa wanthu ndipo pamene iwo anatuluka mu njira imeneyo ndiye mulungu anali wosalemekezedwa ndipo mulungu anawapanga anthuwo kuzunzika chifukwa chochoka kuchimene iye anali atawawuza iwo kuti azichichita zinalibe kanthu chomwe icho chinali iye ngakhale anawapasa iwo lamulo musati mukhuze musati mugwire musati mulawe osati chabe chifukwa cha kuyipa kwakuchita icho koma kuyipa kwakusamvera chimene iye anati zichitani ndipo pali nthawi zonse kuti sipangakhoze kukhala lamulo popanda chilango cha lamulo chifukwa ngati palibe chilango ndiye lamulo silili lochuluka kwa ilo kupatula ngati ilo lili ndi chilango lamulo tsopano ife tikupeza zimene iwo anachita mu tsiku limenelo zikuoneka zoyendera limodzi ndi zimene ife tikuchita lero zimene wanthu ampingo akuchita tsopano ife tikuona chinthu chachilendo apa Izo mwina chikozo kala chachilo endo kwa anthu ena pamene yana ati inu mwatero iwa atero adzibolela kwa iwo eni zitsime zitsime zong'aluka tsopano mwina mwake ena inu simukudziwa chomwe chitsime chili yangari akudziwa chomwe chitsime chili chabwino pafupi nonsa inu ngati inu munayamba mwaleledwerapo pa famu inu mukudziwa chomwe chitsime chili. Ine ndikukumbukira ine ndinamwapo zipungu zokwanira kuchokera muchimodzi kuti ndidziwe chomwe chisime chinali. Ndinkalalikira kunja kumudzi kumene mutchire la mdima kumene iwe umakhala ndi chikho chachikulu chodzadza ndi madzi apa chisime chili pamenepo kuchokera mu mvula inu mukudziwa ndipo icho chimakhala ngati chokalambirapo pang'ono ndipo ndiyeno zipumbu pa nthawi ya usiku zimalowa mu icho. Ngokotero ine ndikudziwa chomwe madzi apa chisime ali chitsime chili malo chinthu chomwe chimakumbidwa mu nthaka kuti chitenge malo akasupe kumene anthu alibe mpope ndiye iwo amatenga chitsime. Mwakuyankhula kwina chitsime ndi thanki lopangidwa ndi wanthu kapena chitsime chopangidwa ndi wanthu mu nthaka chimene wanthu amachikumba kuti azitungapo madzi kuti aziwagwirisa ntchito iwo. Ena iwo amachigwirisa ntchito icho kukhala madzi ochapira ndipo ena amachigwirisa ntchito icho kukhala madzi akumwa ndi njira zosiyana mwina mwake. Madzi onse nthawi zina amene ife tinali kuwatunga anali apa chitsime. Ife tinali ndi kanthu kakang'ono kamene iwe unkachita kumakapukusa mozungulira kuzunguliza kuti madziwo atuluke. Tinali ndi zidebe zazing'ono pa icho kuti tizipopera madzi kuchokera mu chitsimecho. Chabwino ife tikuzindikira chinthu chimodzi chokhudza chitsime chimene chili chosiyana ndi mpope. Tsopano chitsime chimafika powuma. Chitsime chingakhoze kudzidzadzisa chokha icho ndi sichili chodalirika. Iwe sungakhoze kudalira pa chitsime icho chiyenera kudalira ndi kuyembekezera pa mvula yomwe imavumba mu chilimwe kapena mu dzinja chilichonse chimene chili kawirikawiri mu nthawi ya dzinja pamene chisanu ndi mvula zimabwera ndiye izo zimayendetsa madzi kupita mpaka mu chitsime ndipo ngati icho sichitenga madzi amenewo ndiye inu simukhala ndi madzi aliwonse ichochonse chimawuma ndipo icho singakhoze kudzidzazisa icho chokha. Chitsime chachikalecho sichingakhoze kudzidzazisa chokha icho chimalandira kudzazisa kwake kuchokera ku mvula imene imavumba. Ndipo ine ndikufuna kuti inu muzindikire chinthu china chokhuza chitsime kawirikawiri inu mudzapeza kapena momwe izo zinaliri ku malo athu chitsime kawirikawiri balani limakhala pafupi kawiri muyezo wa nyumba ndipo iwo kawirikawiri amayendesa madzi kuchokera ku balani kupita ku chitsime. Ine ndikukumbukira chitsime chimenecho kunja kumene uko pamene iye anali pamene mapayipi odzeretseramo ankawapitisa iwo mkati aponso kuchokera ku balani icho chinkadzadza ndi wochokera pa balani kotero ndiye madzi amatengedwa kuchokera pa denga la balani kumene nyama zonse zimapondapo pozungulira balani zimakadika pamwamba pa balani mu nthawi yowuma ndiyeno madziwo amabwera ndi kusesera izo zonse pansi kuchokera pa dengalo kupita mu dzenje lopangidwa ndi munthu ndiye kupita mu chotsanulira chopangidwa ndi munthu kenako nkupita mu chitsime chopangidwa ndi munthu. Ndipo ngati inu simuli ndi nyansi ine sindikudziwa chimene inu muli nacho pamene inu muli ndi chitsime. Inde bwana ndi zonse zopangidwa ndi munthu ndi chaupe basi monga icho chingakhoze kukhalira. Inu mukudziwa ife tinali kuchitcha ife tinali ndi chiguduli chosefera pachimodzi kodi inu munayamba mwadziwapo chomwe icho chinali. Tinkachita kuyika sefa ya chiguduli pa icho kuti chizigwira zipumbu zonse ndi zinthu zimene zimabwera kuchokera pamwamba pa balani ndi pamalo ponse pozungulirapo ndi kutsanulikira pansi kuchokera pamalo amodzi kupita kwa nzake kupita mu chitsime. Ndipo ife tinali kumayikapo sefa ya chiguduli pa icho kuti chizigwira zonse zaupe ndi zinthu zimene ife tikanakhoza zoona icho sichikanakhoza kugwira nyansi zenizeni icho chinkango gwira zibulu mazazikulu zimene zinkabwera pansi ndi kugwera mu icho chipumbu chikwaza kugwera mu icho koma maliroliro a chipumbucho ankapitirira ndi madziwo kotero inu inu munkakhala kwenikweni ndi nyansi pamene inu mukhala ndi chisime chapadothi umasiku pang'ono inu mukawasiya madzi amenewo kuti akhale mmenemo ndipo iwo amakhala chithapwi inu mukawasiya madzi kuti akhale mu chitsime iwo amakhala chithapwi ndipo icho chinakhala chodzaza ndi achule ndi abuluzi ndi njoka ndipo ife tinali kuzitcha izo mbululu tating'ono kwambiri ine sindikudziwa ngati izo sindizo nthata izo ndi ine sindingakhoze ine sindikudziwa chomwe inu mumazitcha izo koma kanthu kena kakang'ono kamalowa mu madzi kamene ife tinkakatcha iko mbululu inu mukudziwa chomwe izo zili ndi angati amene akudziwa chomwe ine ndikuchikamba oh bwanji zedi nonse inu anthu akumizi mukudziwa izo zimawapangisa iwo onse kudzaza ndi zithapwi ndiyeno okonda zithapwi awa amabwera ndi iwo izo zimangobwera kumene chifukwa iwo anachita chithapwi ndipo chifukwa kuti iwo achita chithapwi iwo amakopa tizinyama pamenepo tomwe timakonda zinthu zachithapwi ndipo ndicho chinthu chonse chonga mipingo yathu lero ine ndikuganiza kuti ife tasiya limodzi la machimo akulu amene mpingo wachita lero kungokhala monga Israeli pamenepo iwo amusiya iye kasupe wa madzi amoyo ndipo adzibolera okha zisime zopangidwa ndi wanu ndipo mwakhala mokhalamo mwachilichonse chimene chimakonda madzi a mtundu umenewo abuluzi achule ndi mitundu yonse ya majeremusi osayera zimakhala mwa icho chifukwa ndi thanki lopangidwa ndi munthu ndipo mu thankili zinthu izi zimakhalamo chitsanzo cha ngwiro cha zipembezo zathu lero tsopano inu mukuti mʼbale Branham chifukwa chiyani inu mumamenya pa anthu amenewo molimba kwambiri iwo ayenera kuti azimenyedwapo iwo ayenera kuti azimenyedwapo thawani izo chifukwa izo potsiriza zidzapanga chilemba cha chirombo kumbukirani icho ndi choonadi icho chidzakhala chilemba cha chirombo chipembedzo chidzatsogolera kumene ku icho icho chili pa ulendo wake wopita kumeneko tsopano kuti chikakakamize mwamphamvu yang'anani mu ufumu wakale wa chiroma ndicho chimodzimodzi chimene chinawatsogolera iwo ku chilemba cha chinyengo chimenecho inu munapeza kuti panalibe munthu yemwe akanakonza kugula kapena kugulitsa wopanda chilemba cha chirombo iye amayenera kukhala nacho icho pali makalasi awiri okha wa anthu ati adzakhale pa dziko lapansi awo okhala ndi chisinikizo cha mulungu ndiwo okhala ndi chilemba cha chirombo makalasi awiri okha kotero iwe udzayenera kudzakhala ndi chimodzi kapena chinzake icho chidzakhala chinyengo chilemba cha chipembezo chipembezo cha chinyengo ndipo icho chidzakhala ndi mfano kwa chirombo pamene ife tikuwerenga ife tikuzipeza kuti roma anali ali ndipo nthawi zonse adzakhala ali kapena chirombo chimodzimodzi palibe njira yotengera ichomwa china chilichonse roma ndipo kodi roma anachita chiyani anatembenuzidwa kuchokera ku roma wachikunja kulowa mu roma wa upapa ndipo anapanga bungwe kachitidweko kachitidwe kaponseponse kamene kanakakamiza aliyense kupita muchipembezo chimodzi icho kapena kuyikidwa ku imfa ndipo ndi chinthu chachilendo kuti United States uyu akuoneka poonekera ndipo ali monga mwana wankhosa ndipo mwana wankhosayo ali ndi nyanga ziwiri zazing'ono maufulu aboma ndi azauzimu ndipo panapita kanthawi pamene uyu anali mwana wankhosa ife tikupeza kuti iye anayankhula ndiye monga chinjoka ndipo anachita ndi mphamvu zonse zomwe chinjoka chinali nazo asanafike iye ndipo baibulo likutiwuza ife kuti iwo ananena kuti tiyeni ife tipange fano kwa chirombo pano ndi china chake chonga chinthu china chakenso ndipo ife tikhoza kuona icho pakali pano kuti muchikhalidwe chake cha chinyengo mpingo kupanga mgwirizano wa mipingo ya mdziko lomwe lili fano ku mbamvu ya Roma ndipo adzakakamiza pa anthu chinthu chomwecho chimene Roma wachikunja anachita kapena Roma waupapa anachita kotero palibe njira ina palibe chinthu china koma icho ndi choonadi ndipo ndicho chifukwa ine ndikuzimenya izo mu mbado wanga mu nthawi yanga chifukwa icho chiyenera kuti chizimenyedwa kuyitana kunabwera mkati konena tulukani mwa iye anthu anga kuti inu musakhale ogawana naye za machimo ake tsopano ine ndikufanizitsira izo kuzonyansa izi zitsime za uve iye ndiye kasupe wa moyo iye ndiye madzi a moyo ndipo munthu akumusiya ameneyo ndi kudzibumbira okha zitsime zomwe zingakhoze kokha kugwira nyansi ndicho chinthu chokha chomwe izo zingakhoze kugwira ndipo ndicho chimene zachipembezo zimachita izo zimagwira chilichonse chomwe chimabwera motsatira ndi kufuna kujowina iwo ali olowera kuzitenga izo ngati zili ndi ndalama zina kapena zikoza kumavala mwanjira ina yake zilibe kanthu kuti iwo ndi ndani kumene iwo amachokerako iwo amawatenga iwo muli monse tsopano ife tikupeza apanso kuti chilemba cha chilombo ichi chimene chinapangidwa apa Amerika ali chiwerengero cha 13 iye anabadwa ndi zigawo 13 iye anali ndi mbendera imene inali ndi nyenyezi 13 milozo 13 ndipo iye akuonekeranso muchivumbuluso mutu wa satini ndipo Amerika nthawi zonse wakhala ali mkazi akuyimiridwa pa ndalama zathu ngakhale mutu wachimwenye pa kobiri pali nkhope ya mkazi ife tikudziwa zimenezo tikudziwa mbiri yakale ya izo chilichonse belu la ufulu ndi china chilichonse ufulu fano la ufulu lili chilichonse mkazi mkazi chiwerengero cha 13 mwaona tsopano ndi chokongola kuti uone zinthu zimenezi ndipo tsopano ine ndaneneratu mwavumbuluso lochokera kwa Mulungu kapena masomphenya mu 1973 kuti zinthu zisanu ndi ziwiri zikanachitika isanafike nthawi yotsiriza ndipo kuti chimodzi cha izo kuti Mussolini yemwe anali pamenepo akukhala wolamulira mwankhanza iye akanakhala wolamulira mwankhanza ndipo aponso iye akanadzapanga kuwukira ndi kupita uko ku Ethiopia ndipo akanakatenga Ethiopia ndipo mzimu iwo unati iye adzagwa pa mayendedwe ake ine ndikudabwa ngati alipo aliyense wa nthawi yakale amene watsalirabe mukachisi amene akukumbukira ine ndikunena zimenezo mu holo ya Redman kumunsi kuno pamene ife tinkalalikira zambiri zaka zambiri zapitazo kodi alipo mmodzi muchipinda chino usiku kuno yemwe watsalira kuchoka kumunsi uko ku holo yakale ya Redman pamene ine ndinalalikira zimenezo pamene iwo anali atatulutsa NRA kale mbuyo mu nthawi ya Roosevelt kulamulira koyamba ine ndikuganiza mulibemo mmodzi mkati muno kodi alipo mmodzi eya mmodzi alipo mmodzi inde akaza Wilson ine ndikuwakumbukira iwo mkazi wanga wakhala kumbuyoko awiri atsalira kuchokera mwa mbado wakale wa iwo mu dziko limenelo kuli pamene iwo ananena kuti NRA inali chilemba cha chilombo ine sindinanene kalikonse kwa izo osati mkomwe chilemba cha chilombo sichingachokere kuno icho chichokera ku Roma ndipo icho sichingakhoze kukhala chilemba cha chilombo ndipo tsopano kumbukirani kuti zinthu izi zinanenedwa ndinati Adolf Hitler akanafika ku mathelo a chinsinsi ndipo iye akanalengeza nkhondo pa United States ndipo iwo akanamanga chachikulu chinthu chachikulu cha konkire chimene iwo akanati ngakhale azikhala mu icho ndipo apo pomwe Amerika akanalandira kumenyedwa koopsa pa ichi ndipo iwo unali mzere wa Siegfried zaka 11 iwo sanayambike kumangidwa mkomwe ndiyeno anali koma iye akanafika ku mathelo ndipo States akanadzapambana nkhondoyo ndiyeno ananena kuti pakhala pali maizimu atatu naziizimu fasizimu ndi communism ndipo ine ndinati izo zonse zidzathera mu communism. Russia akanadzatenga izo zonse mu chikomunisi. Ndipo ine ndinati ndiye sayansi idzafika podzakhala yayikulu kwambiri. Munthu adzafika pokhala wanzeru kwambiri mpaka iye adzayambisa zinthu zambiri chotero mpaka kuti iye adzapanga galimoto yomaoneka monga dzira. Yomwe ili idzakhale chokhala ngati denga la glasi pa iyo. Ndipo iyo ikanati izidzayendesedwa ndi mphamvu ina yake osati chikongolero. Ndipo iyo ali nayo galimotoyo. Ndipo ine ndinali ndiye makhalidwe akazi wathu adzafika pakugwa mu zinthu zotsika chotero mpaka iwo adzakhala chamanyazi kwa mafuko onse. Iwo azidzavala zovala zachimuna. Iwo adzakhala kupitirira kumavula zovala zawo mpaka iwo azidzabwera pansi kumene ngati kuti angovala zovala zamkati zawo zokhazo basi. Ndipo wotsiriza iwo adzafika pomavala tsamba la mkuyu chabe. Ndipo ngati inu mutazindikira mu Life magazine ya mwezi watha, iwo anali ndi mkazi atavala masamba amkuyu. Ndipo ndiwo mkanjo watsopano wa usiku kapena mwinjiro zomwe iwo amavala usiku. Zamberewere ukhoza kupenya kubyola mu izo masamba amkuyu okha akungobisa malo ena okha athupi lake. Zopanda zingwe kapena chingwe zovala zosambira zopanda zomangira pamwamba pa izo thupi la poyera. Ndipo momwe kuti zinthu zimenezo zachitika ndiyeine ndinali ine ndinamuona mkazi atayima mu United States monga mfumukazi yayikulu kapena china chake. Ndipo iye anali wokongola kumuyang'ana pa iye koma woyipa mu mtima wake. Ndipo iye anapangisa mayendedwe a mfuko kupita mwa mayendedwe ake. Ndiyeine ndinali potsiriza iye anandiuza ine kuti ndiyang'ane mbuyo kum'mawa kachiwiri. Ndipo pamene ine ndinatero ine ndinaona zinkaoneka monga momwe izo zinalili dziko linali litaphulika. Ndipo kunali komwe ine ndikanakhoza kukuona panalibe kanthu koma timitengo ndi miyala ya moto inali itaphulisidwa kuchokera pa dziko lapansi. Ndipo izi zinali zoti zichitike asanafike mapeto a dziko. Ndipo zisanu zazisanu ndi ziwiri zachitika kale mu zaka 33. Apo ife tili kubwera ku nthawi yotsiriza. Ndipo ine ndinayankhula motsutsa kachitidwe ka zipembezo ako apo pomwe. Ndipo ine ndikanali kukhulupirira usiku uno kuti ndi dziwe la ubve kuti ndi malo kumene nyansi zimathamangira kulowa mu ilo. Ine silingakhoza kukhulupirira kuti Mulungu angakhoze kuchitengera chinthu choterocho mu mpingo wake chifukwa icho chiyenera kuti chibadwe mwa mzimu wa Mulungu ndiyeno nkuyeresedwa icho chisanafike poti chitchedwe chake. Thupi la chinsinsi la Khristu ife timabatizidwa kulowa mu ilo maubatizo wa mzimu woyera. Inde kachitidwe kachisime aka kali ndi thudi chitsanzo changwiro cha chipembezo. Munthu wanzeru ayenera kuyang'ana ndipo nkusapita konse mu izo pakuti Mulungu watsimikizira kupyolera mu mibado kuti iye akutsutsana nazo izo ndipo sanagwirepo konse ntchito ndizo. Gulu lilonse nthawi iliyonse munthu akauka ndi uthenga monga Luthera, Wesley kapena ena otero ndi Smith ndi Calvin ndiwo pamene iwo anayambitsa bungwe Mulungu anayika chinthucho pa alumali ndipo sanati adzachichezere konse icho kachiwiri mu chitsitsimutso. Penyani kupyola mu mbiri yakale sipanakhale konse nthawi yomwe Mulungu anayamba walenga konse chipembezo napanga chitsitsimutso chokhala mwa icho palibe paliponse. Ndiye kupyolera mu mbiri yakale ndi mwa Baibulo zikutsimikizira kuli ndi chinthu cha ubve pamaso pa Mulungu. Kotero ine sindikufuna kalikonse kochita ndizo ndipo ndicho chifukwa ine ndikuzitsutsa. Ine ndikuyesa kuwatenga anthu achoke ku izo. Ife ndife oyitalidwa monga mu Israeli kotero izo zilinso tsopano kuti tiziyang'ana kwa Israeli monga zitsanzo. Iwo nthawi yonse iwo amakhala ndi kasupe ameneyo iwo anali onse bwinobwino. Koma pamene iwo anafika pakudzibowolera okha zitsime kachitidwe kopangidwa ndi anthu ndiye Mulungu anawasiya iwo ali pwatalala. Iye adzatichita ife mofanana. Iwo anali atamusiya iye kasupe wa madzi a moyo. Awa anali madandaulo amene Mulungu anali nawo mowatsutsa iwo kuti apange china chake chimene iwo akanakhoza kunena. Inu mukuona zomwe ife tachita. Tsopano pamene mu nthawi ya ulendo wa Mose pamene mulungu mwachisomo analada wapasayiwa mneneri analada wapasayiwa lawila moto kuti lidziwira pasogolo pawo anali adalitsimikizira ilo mwa zizindikiro ndi zodabwitsa chisomo chinali chitapereka zinthu zonse izi israeli anali akufunabe anaona lamulo iwo anachikana chisomo kuti atenge lamulo ndizo chibodzibodzi zimene wanthu akuchita lero iwo akukana mawu kuti atenge kachitidwe kachipembezo chifukwa mmenemo iwo akhoza kuchita zimene iwo akufuna kuchita ndi kumadusanazo izi koma inu simungakhoze kuchita izo mwa khristu inu muyenera kubwera woyera ndi poyera polinga kuti mukhale mwa khristu kusiya chitsime chakasupe pofuna kachitidwe kopangidwa ndi munthu kapena chitsime kodi inu mungakhoze kulingalira wina wake akuchita izo kodi inu mungakhoze kulingalira zikhalidwe za ubongo wa munthu yemwe akanakhoza kumwa pa chitsime chakasupe ozizira ndipo akanachisiya icho chifukwa cha chitsime chopangidwa ndi munthu chokhala ndi achule ndi abuluzi ndi mbululu ndi china chilichonse mwa icho izo sizili kuoneka ngakhale mwa nzeru kuti zikhale zolondola koma ndizo chimozimozi basi zomwe anthu achita iwo awasiya mawu kasupe woona wa gwero la mulungu ndi mphamvu kuti azimwa kuchokera ku zitsime ndi kudzipangira wokha zitsime momwemo monga iwo anachitirapo iwo azichita izo tsopano iwo akuti iye anati iwo andisiya ine apa iye anati apa mu Yeremiya 2:14 kapena 13 kani iye anati iwo andisiya ine kasupe wa madzi amoyo tsopano ife tikuona chomwe chitsime chili ife tikuona chomwe icho chimagwira ife tikuona momwe icho chimapangidwira ndi chinthu chopangidwa ndi munthu chimene chimabwera kuchokera pa denga lonyansa madzi amene amagwera pansi amamenya pa denga lonyansa ndipo iwo amangolitsuka dengalo kuwagwetsera iwo pansi kupyolera mu chodzeresa chopangidwa ndi munthu kupyolera mu chotsanulira chopangidwa ndi munthu kupita mu thanki lopangidwa ndi munthu ndipo nyazi zonse zimasonkhana mmenemo ndi majeremusi ndi abuluzi ndi achule ndi zinthu zapamtunda zimakonda zimenezi ndipo zindikirani izo zili nyama zosayela mbululu chithaphwi mbululu singakhoze kukhala mu madzi oyera ngati iyo itero iwo akhoza kuyipha iyo iyo iyenera kuti izikhala mu madzi achithaphwi ndipo ndi momwe zilili ndi ambiri awa apetelele lero inu simungakhoze kukhala moyo mu madzi atsopano a mzimu woyera ndicho chifukwa iwo ali molimba chotero potsutsa mawu ndi kunena iwo amadzitsutsa okha palibe kanthu kwa iwo ndi chifukwa chakuti iwo ayenera kukhala ndi mtundu wina wa dziwe la chithaphwi kuti azizunguliramo kulondola ndi njira yomweyo ilili ndi achule ndipo ndi abuluzi ndipo ndi anantchidwe ndi zonga zimenezo izo ziyenera kuzungulira padambo kapena dziwe la chithaphwi kuti zizikhalamo pakuti ndicho chikhalidwe chake kuti zizikhala mmenemo ndipo inu simungakhoze kuyisintha nyama mpaka inu mutasintha chikhalidwe chake ndipo inu simungakhoze kumupanga munthu kuona mawu a mulungu mpaka chikhalidwe chake chitakhala chitasinthidwa ndipo pamene chikhalidwe chake chasinthidwa kuchoka kuchimene iye anali kukhala mwana wa mulungu ndipo mzimu woyera umabwera mwa iye mzimu woyera unalemba mawu a mulungu lero ine ndinali kuyankhula ndi mzandu wabwino Dr. Livelo yemwe alipo tsopano ndipo iye ndiwase mulungu ndithu ndipo kotero ife kawiri kawiri timakhala ndi zina timakhala ndi zokambirana zina zabwino kwambiri palemba wophunzira kwambiri ndipo iye ananifunsa ine nthawi ina chomwe ine ndinkaganiza za umboni weniweni wa mzimu woyera kodi iwo unali kuyankhula mu malilime izo zakhala zili zaka zambiri zapitaso ine ndinati ayi singakhoze kuziona izi iye anati ngakhale ine sindikutero anati ngakhale ine ndakhala ndikuphunzisidwa izi iye anati nimukuganiza kuti umboni wake ukanakhala chiyani ine ndinati umboni wangwiro kwambiri umene ine ndingakhoze kuuganizira uli chikondi ndipo kotero ife tinayamba kuyankhula pa icho ndiyena ine ndinaganiza izo zikumveka bwino kwambiri kotero ine ndinangogwirizira chimenecho ngati munthu ali nacho chikondi koma tsiku lina ambuye mumasomphenya anandiwongola ine pamenepo ndipo iye ananena kuti umboni wa mzimu unali iwo amene akanakhoza kulandira mawu osati chikondi kapena kuyankhula mu malilime koma ndi kulandira mawu ndiyeno dolavelo anali kunena kwa ine kuti izo zili mwa malemba iye anati chifukwa mu yohani 14 yesu anati pamene iye mzimu woyera abwera pa inu iye adzawulula zinthu izi kwa inu zomwe ine ndakuphunzitsani inu ndipo adzakusonyezani inu zinthu zili kudza kolero pamenepo pali umboni weniweni wa mzimu woyera iye sanayambe wandiwuzapo ine chilichonse cholakwika panobe iwo uli umboni wa mzimu woyera ndi iye yemwe angakhoze kukhulupirira mawu ngati inu mungakhoze kuwalandira iwo chifukwa yesu sananene konse kuti pamene mzimu woyera wabwera inu mudzayankhula ndi malilime iye sananene konse kuti mzimu woyera ukabwera inu mudzachita chilichonse cha zinthu zimenezo koma iye anati iye adzatenga zinthu zanga izi ndikuzisonyeza izo kwa inu ndipo adzakusonyezani inu zinthu zimene zili mkuza kotero umenewo uli umboni weniweni wa mzimu woyera malingana ndi yesu iye mwini kotero zogirikisha zonse izi ndi zinthu zomwe anthu ali nazo ndipo akukhala ali moyobe inu mukhoza kuona chifukwa chimene iwo amachitira izi kona icho chimasandulika chipembezo kapena dziwe lachithapwi ndipo zimadzakhala pali chipembezo chopangidwa pakusa mawu angwiro a mulungu iwo sangakhoza kuchita izo chifukwa inu simungakhoze kusankha kapena kumulamulira mulungu ayi bwana chifukwa chake chili inu mumatenga gulu la anthu amene angakhoze kukhulupira mawu mkwalo wa iwo uli ayambise bungwe chinthu choyamba inu mukudziwa mu nthawi yadaka pali gulu la marike mkati mmenemo amene inu simungakhoze kuchita nawo kanthu iwo agwirisisa ndipo inu simungakhoze kuchita kanthu nawo iwo sindiko kachitidwe ka mulungu iko sikali kodi ife tikudziwa kuti chinthu chimenecho chili kunja icho chimakhala chitsime ndipo amakhala malo amene aliyense ati azinyengerera pa izi izo kapena chinsake kuti atengere mamembala mkati umo kapena kulola anthu abwere mmenemo ndetikupeza kuti kachitidwe aka kanayambika nthawi imodzi mbuyo mu masiku a israeli pamene iwo anali kukumba zitsime izi ndipoko kunali munthu ndi gulu la afarisi omwe anali atakumba zitsime zina ndipo iwo anali naye munthu wotchedwa Herodi ndipo iye anali wolamulira kazembe wa boma ndipo iye anabwera pansi kudzamvera munthu yemwe sanali kupusitsidwa ndi zipembezo zawo iye anali mneneri ndipo palibe mneneri yemwe anayamba wakhalapo ndi chinthu chilichonse chochita ndi chipembezo koma nkanena nacho icho mneneri uyu anayamba kunena kuti musati muyambe kunena mwa inu yeni ife tili naye Abrahamu kwa atale wathu chifukwa ine ndikukuwuzani inu kuti mulungu ali wokhoza mwa miyala iyi kudzusa wana kwa Abrahamu ndipo iwo anali atabweretsa wolemekezeka kuti akamumvetsere iye ndipo wolemekezeka uyu anali atalanda mkazi wa mʼbale wake kwa iye ndipo iye anamukwatira iye ndipo kodi munthu ameneyo anayenda kupita pa nkhope yake ndi kukanena chiyani iwo ankaganiza kuti iye akananyengelera ndi kunena tsopano bwana inu khalirani pokhala pabwino chayapa ndipo inu muyenera kuti ine ndili wokondwera kwambiri kuti inu muli pano kudzandimvera ine lero yohane anangoyenda mpaka pa nkhope yake ndipo anati sizili zololedwa kuti inu mukhale naye iye chinthu choyamba chomwe chimene iye ananena iye anamukalipira iye chifukwa cha tchimo lake mukuona zipembezo zimapanga madziwe azithapwi mmene mwamuna angakhoze kumagona ndi akazi ndipo akazi amenewo angakhoze kumapitiriza ndi kumadula tsitsi lawo ndi kumavala kabudula ndi chinthu chilichonse ndi kumadzitcha okha akhristu koma kasupe weniweni haleluya wa mphamvu ya mulungu izo sizingakhoze kukhala mmenemo chifukwa iye amakankhira izo panja ine ndine kasupe wa madzi a moyo iwo andisiya ine kuti akadzikumbire okha zitsime zina tsopano kasupe wa madzi amoyo ife tikupeza kasupe wa madzi amoyo ndi chiyani ife tapeza chomwe chitsime chili tsopano kasupe wa madzi amoyo ndi chiyani ndi chitsime chakasupe chitsime chakasupe ndi chiyani chimenecho mʼbale Branham ndi chitsime chomwe chili nthawi zonse amatuluka kuchokera pansi ndi kumakankhira madzi ake kunja ndi woyenda nthawi zonse icho chimadzithandiza chokha naizonse ozizira ndi oyera chisime cha kasupe kasupe wa madzi amoyo iye sali wakufa ndi wovunda iye ndi wamoyo iye ndi wosinthasintha nthawi zonse kubweresa china chake chatsopano nthawi zonse kumasunthabe patsogolo kumabwera kuchokera kumagwelo ake iye amakoka magwelo ake kuchokera ku kama wake yemwe ali akadali kasupe wa madzi amoyo akutumphukira mmwamba odziyeresa okha ndi oyera angwiro madzi oyera ndi odzithaniza okha inu simumasowa kuti muyembekezere mvula kuti idzazise thanki yake iye nthawi zonse amabubulukira mmwamba amapereka madzi ake mwaulere inu simusowa kuwapompa iwo kuwapukusa iwo kuwapotokola iwo kapena kuwajowina iwo ndi kasupe basi wa madzi amoyo inu mukudziwa inu mukatenga zisime zakale izi inu mumasowa kumazipukusa izo ndikuzipukusa izo ndikuwapompa ndi chilichonse kuti mupangise pang'ono amadzi achithapwi awo atuluke koma kasupe wa madzi amoyo amapereka iwo kunja mwaulere popanda kupompa kujowina chinthu chilichonse o ndine wogondwa chifukwa cha kasupe ameneyo inde bwana iye samasowa sefa pa iye kuti muchoseta pheteleleto tituluketu pakuti iye akuchokera pansi mwakuya kwambiri mmenemo mutandwe mpaka mulibemonso tapheterere mmenemo iye sasowa kukhala ndi chiguduli cha maphunziro chitapachikidwa pa iye ndikokolondola kachitidwe kena kopangidwa mwachikhazikiso ka nzeru zachipembezo zopangidwa ndi munthu kuti akuuzeni inu pamaso pa wopima misala ngati uli wokhoza kuti uzilalikira kapena ayi iye alibe chimodzi cha ziguduli zaufe izo zitapachikidwa pa iye iye akanazikankhira izo kumbali kumene mwansanga pamene inu mukanayika icho pamenepo inu simungakhoze kuchita izi chisime chimenecho chikububulika nthawi zonse ndikukhoza kuyika chimodzi cha zikudulizo pa iye iye akanachikankhira icho kunja kumbali imodzi kapena inzake iye alibe nthawi imodzi ya chikuduli cha chipembezo pa iye iye sasowa chochezera ayi sefa ayi kukompa ayi kugwereza ayi chinthu chilichonse ayi ali pamenepo basi akububulikira mmwamba iye sasowa kuti azidalira pa mvula wamba kuti mudzadzise iye mvula ndiyo zitsitsimutso kumene kasupe ameneyo ndiko kukasupe wa moyo ameneyo kumene kuli nyama mphungu zikasonkhanira nako inu simusowa kupompa chitsitsimutso inu simusowa kupompa chilichonse chinthu chokha chimene inu muyenera kuchita ndikungobwera kukasupe iye nthawi zonse amakhala odzaza ndi madzi abwino ozizira ndipo palibe mathero kwa iye iye amangopitirirabe kutumphuka inu simusowa kupita kuchitsime ndi kukati chabwino ngati iti ivumbe ndi kutsuka pa baraniyo ife tikhala ndi china chake choti nkumwa mwaona mayi osati uyu chitsime chakasupe uyo chili kuwatulusa madzi abwino ozizira nthawi zonse ndimukhoza kudalira pa iye inu simusowa kuti chabwino ine ndipita kuchisime chakale ichi ife tinali kumwa pa icho koma kuti iyo sinavumbe kwa nthawi yayitali nendiukuzeninu icho chikhoza kukhala chitauma ndipo omwe ena amachitidwe wopangidwa ndi wanthu awa aliri inu mukhoza kulowa mkati ngati inu muli ndi china chili chachikulu chikuchitika mwambo waukulu wa chinsinsi wogulisa china chake kapena mtundu wina wa china chake chikuchitika maphwando akuluakulu ndi zinthu zikuchitika masewero amatsenga ndi maphwando mu chipinda chapansi ndi chilichonse inu mukhoza kupeza nyumba itadzaza koma pamene inu mupita kumene kasupe uyo akutumphukira nthawi zonse anthu ali kumeneko akumwa madzi abwino ozizira inu mukhoza kudalira pa iye muli iwo sanakhale ndi chitsitsimuso kwa zaka khumi ngati inu mukhala moyo mwakasupe ameneyo iye nthawi zonse amakhala nacho chitsitsimuso chili kuchitika monga bambo wachiwereshi wang'ono ananena kapena nthawi ina pamene iwo anali ndi chitsitsimuso chachiwereshi chili kuchitika uko unali wolemekezeka wena ochokera ku states wena madokotala akulu awa azauzimu anapita ku wales komweko kuti akapeze malo ake ndi chomwe zonse izi zinali kotero iwo ane adavala makolo lawo otembenuzidwa ndi zipewa zawo zosomeka ndipo iwo anali akuyenda pansi mu msewu ndipo apa panabwera msilikali wang'ono motsatira akuzunguza ndodo yake yaifupi yaing'ono mu dzanja lake akuimba muluzi pansi pa mtanda pamene mpulumusi wanga anamvera pansi apo kuti anditsuke kuchoka ku tchimo ine ndinalira pamenepo kwa mtima wanga magazi anapakidwa ulemelero ku dzina lake akuyenda pansi mu msewu kotero iwo anati uyakuoneka ngati munthu wachipembezo ife tipita tikamufunse iye ndipo iwo anati bambo anati bwana iye anati ife tili kuno kuchokera ku United States ife ndife mthumwi ife tabwera kuno kuti tidzafufuze chitsitsimuso cha Welsh chotchedwa choncho ife ndife madokotala azauzimu ndipo tili pano kuti tidzayang'ane bwino pa icho iye anati ife tikufuna kuti tidziwe kumene kuli chitsitsimusocho ndi komwe icho chikuchitikira iye anati bwana inu mafika ine ndine chitsitsimuso cha Welsh amen chitsitsimuso cha Welsh chili mwa ine pano ndi pamene icho chili ndipo omwe izo zilili pamene iwe ukhala moyo mwakasupe wamadza moyo uyo iye amakhala wamoyo nthawi zonse akutumbuka mobwerezabwereza ndi mobwerezabwereza palibe mathelo kwa iye osatipitani mukaone ngati madzi wena ngati ife tinali ndi mvula kuno osatikale litali sindizo izo ndikasupe wamadza moyo uyo monga ine ndikuti iye amapereka madzi ake mwaulere inu simusowa kuyika ziguduli pa iye kuti mufufuze apo ziguduli zina zamaphunziro musanati mumutumize iye kunja kuti azikalalikira ndikuona ngati iye akutchula mawu ake molondola kwayankhula iwo molondola ngati iye akugwiritsa ntchito manauni ake ndi mapronauni ndi zina zotero ndi afotokozi ambiri a iwo sadziwa mkomwe chomwe izo zili koma iye akukhala pakasupe mofanana basi moona mofanana iye sachita kuti azidalira pa mvula wamba kuti muzadzise iye kapena zisitsimuso wamba kwa iye iye sasowa kuchita zimenezi pakuti mphamvu yake ndi chiyero chake zili mkati mwa iye yekha ndipo kumene mawu ali mphamvu yake yomwe pamene munthu angakhoze kuwalandira iwo mu mtima wake iwo ali nacho chiyero chake iwo ali nayo mphamvu yake izo zili mu mawu omwe kumene akutumbukirapo kumoyo Israeli akachoka kwa iwo iwo amalowa mvuto ndawo iliyonse imene iwo amachoka kwa iwo iwo ankalowa mvuto zopanana monga ife tikuchitira tsopano pamene chitsitsimuso chichoka kwa iwo ndiye izo sizili zabwino iye amadzikumbira yekha zisime zina ndi kapena zisime zina zazithapwi ndipo apo icho chimapita koma iye nthawi zonse ankawathandiza iwo kung'ung'uza pa nyanja yofiira iye pamene iwo anang'ung'uza komabe mu zonse izo iye anali atawalonjeza anali atawapangira iwo lonjezo iye akatayenera kuwakana iwo kumbuyo komwe uko momwe ife tikanayang'anira pa izo koma iye anali atawalonjeza kuti awatengera iwo kutsidya uko kodi iye analira chiyani ana israeli aja iye anawapasa iwo lawira moto ndi chilichonse mwakutsimikizira mneneri wawo ndipo iwo anawatsogolera iwo kumeneko kupita ku nyanja ndipo nthawi zonse pamakhala vuto lotsutsa iwo ndipo apa panabwera farao ndi ankhondo ake ndipo inu mukudziwa chimene mulungu anachita iye anangochitsekula chisime chofira chachithaphwi chija nyanja yakufa ili chinthu chakufa kwambiri mu dziko ili yakufa kwenikweni ndi yachithaphwi palibe chingakhoze kukhala moyo mwa iyo ndipo iye anayitsekula iyo ndipo amasula iwo mfulu kumbali inayo iye anawatengera iwo kupita komwe saka anati azikakhala ali omangidwa ndi chinthu chotero monga izi iwo anapeza kuti mathanki sakanakhala oti akanamadaliridwa iwo anali atawuma zinapeza kuti iwo ankapita kuchokera ku dzanja limodzi la madzi kupita kuli nzake pamene iwo anali mu chipululu iwo anali kuzunzika mwaufupi kufa chifukwa cha madzi akumwa ndipo iwo amakhoza kupita ku thanki ichapa dziwe ilo linali litawuma iwo amapita ku malo wena ilo linali litawuma iwo sakanakhoza kuganiza basi kuti iwo akanapeza konse oti yamwe ndiyeno pamalo osayembekezeka kwambiri mu chipululu chonse iwo anapezapo madzi iwo anali mu thandwe iwo anali mu thandwe malo osayembekezeka kwambiri womwe munthu akanapeza madzi aliwonse akanakhala mu thandwe lowuma pakati pa chipululu koma inu mukuona mulungu amachita zinthu monga choncho kumalo osayembekezeka kwambiri mwanjira yosazoweleka kwambiri ndicho chimene ife takhala nacho nthawi zonse
Iwa makaniza kuti iwe uyenera kuti ukhale ndi zipembezo zazikulu palimodzi ndikuwalola iwo onse abwere palimodzi ndikukhala ndi chipiringu chachikulu pozungulira ndi zina zotero ndikutenga zikwi kuti agwirizane ndi zonse monga zimenezi kuti akhale ndi chitsitsimutso nayi zina mulungu amamutenga munthu wang'ono wachimulire osadziwa konse abc wake ndipo pakati pomwe pagulu la anthu osapunzira omwe sadziwa nkomwe dzanja lawo lamanja kuchokera kumanzere iye akhoza kudzusa chitsitsimutso chomwe chili chigwedeze dziko iye anachita izo mu nthawi ya yohane iye anachita izo mu nthawi ya aneneri palibe wa iwo monga ife tikudziwira anakhala wophunzira koma mulungu amakhoza kufika powatenga iwo ndi kuchita china chake ndi iwo mu thanthwe ili munatulukamo madzi iye anali thanthwe ndipo iye analamulira thanthwe ili ndipo liyenera kuti likanthirwe ndipo iye anapereka unyinji wa madzi angwiro atsopano oyera kwa aliyense yemwe akanati amwe iye anapulumusa onse amene akanati amwe ochokera mwa ilo chofanana changwiro ndi yohani 3:16 mulungu anakonda dziko kwambiri kuti iye anapereka mwana wake yekha yobalidwa aliyense yemwe akhulupira pa iye osati awonongeke koma akanati akhale nawo moyo osatha mulungu anakantha thanthwe limenelo pa Gologota chiweruzo chathu chinali pa iye kuti kuchokera kwa iye kukakhoze kubwera mzimu wa moyo umene ukanali ukupatseni inu ndi ine moyo wa muyaya ndi lofanizo langwiro la ilo uko mu chipululu ichi iwo sankaso kuti azikoka kukumba kupompa kapena chilichonse kungotenga nawo za njira yake yoperekedwa mwaulere pamene iwo sankasowa kuti aziwakumba iwo kuchokera mu dziwe iwo sankasowa kuti aziwakoka iwo ndi chibekete iwo sankasowa kuti achite kupukusa kuti awatunge iwo nako iwo ankangoyenera kuti atenge nawo ayilo ndipo ndizo zonse zilipo tsopano inu simusowa kuti mujowine kanthu inu simusowa kuti mubwere pansi pa guwa ndi kudzichititsa china chake kuchipompa icho inu simusowa kuti munene mawu mobwereza ndikubwerezabwereza mpaka inu mukhale ndi chisokonezeko chachiyankhulo chinthu chokha chimene inu muyenera kuchita ndi kungotenga nawo za iye mwaulere njira yoperekedwa ndi mulungu popanda kupompa popanda kukankha popanda kalikonse kungotenga za iye mwaulere palibe kanthu kamene inu muyenera kuchita kungotenga za iwo uko ndi kuwakhulupirira kokha iwo ndizo zonse zomwe ine ndingakhoze kunena kwa izo iwo sankasowa kuti achite kalikonse kwa izo osati kuti uchite kukumba pofuna iwo iwo sankasowa kuti akhale pansi ndi kulira usiku wonse pofuna iwo iwo ankangotenga za iwo ilo linali litakanthidwa ndi lokonzeka ndiko kulondola ine ndikuyang'ana pa mwamuna tsopano wakhala mbuyo mu chipinda chino ine ndikukumbukira ndikumuwuza iye izo pa nyumba ya palani yakale tsiku lina pambali pa khola ndipo iye anati koma sindine wabwino ine ndinati ine ndikudziwa kuti inu simuli ndipo ine ndinati ine sindili ngakhale koma ine ndinati inu mukuyang'ana pa chomwe inu muli ndipo siyani kuyang'ana pa chomwe inu muli ndipo penyani chomwe iye ali iye anali ngati ine ndikanangoti ndisiyane nazo ndudu izi mbale branamu ine ndikanakhala mkhristu ine ndinati musati musiyane nazo izo inu mukuyesera kuti mukhale wabwino ndipo kenako mubwere kwa iye iye sanabwere konse kuti adzapulumuse munthu wabwino iye anabwere kuti adzapulumuse munthu woyipa omwe ankawadziwa iwo anali woyipa iye anati chabwino ine ndinati mvetserani inu simukufuna kuti mupite ku gehena mukufuna inu iye anati ayi ine ndinali chabwino inu simukusowa kutero iye anapa kuti inu musachite kuti mupiteko iye anati kodi ine ndikusowa kuchita chiyani ine ndinali palibe zofuna basi chotero iye anati koma ngati ine ndikanakhoza kose ine ndinati apo inu mukupita kubwerera ku ndudu ija kachiwiri siyani kuganizira za ndudu imeneyo ndiko kumbukirani kanizani za iye chimene iye anachita chimene iye ali osati chimene inu muli inu sindinu wabwino ndipo inu simunakhalepo muli ndipo simudzakhala muli konse koma chomwe iye ali iye ndiye mmodzi ndipo ine ndinati tsopano chinthu chimodzi chokha chimene inu muyenera kuchita ngati iye anatenga malo anu pansi uko inu mololera basi landirani chimene iye anachita chinthu chokha chimene inu muyenera kuchita ndikungozilandira izi bwanji wanati izo nzokweka ine ndichita izo ine ndinati apa pali msinje mwaona ine ndinawabweresa iwo kuno ndikuwabatiza iwo mu dzina la yesu khristu ena abale ake ali pano ndipo ine ndikudziwa kuti iwo anamvelera mwachilendo ndi ine chifukwa chochita izo koma ine ndinkadziwa chimene ine ndinali kuchita ine ndinaona mwa munthuyo china chake chimene chinali chenicheni ine ndimakhoza chiona icho mmenemo ndipo ine ndinamutenga iye ndikumubatiza iye mu dzina la ambuye yesu Ndipo pamene ife tinachita icho, sizinali motalika, zitachitika izo. Mpaka ine ndinapita ku nyumba ya mwana wake. Ife tinaona masombenya, antengo kuthyoka pa malo ena. Ndipo munthuyo anagwa pafupi kuthyola msana wake. Namutengera iye kuchipatala. Ndipo usiku umenewa mbuye anaulula kwa ine kuti amenewa anali mapeto a ndudu. Kodero tsiku lotsalira iye ankafuna ndudu zina. Ine ndinati, ine ndimugulira iye katoni ndikulitengera ilo kwa iye. Inu mungu yangana ndikuona. Masiku ake a ndudu anali atatha. Iye sanasuteponso imozi kuchokerapo ndipo samafunanso imozi kuchokerapo. Mulungu! Bonachi ndiyama chimene inu muyenera kuti muchite ndikubwera kukasupe ameneyo. Inu muyenera kubwera kumadza ameneyo kuzindikira sikinthu chimene inu mungakhoze kuchita ndi chimene iye anakuchitirani kale inu. Inu simusowa kukumba, inu simusowa kupombera kunja, inu simusowa kusiya izi, inu simusowa kusiya izo. Inu chokha chimene inu muyenera kuchita ndikupita pamenepo ndikumwa zozonse. Ngati muli waluzu, imani! Tsopano, iye anali thandwe. Mulungu anamukanda iye chifukwa cha ife. Ndipo iye anapereka kuchuluka kwa madzi angwiro oyera. Iye akuchita panobe lero kwa aliyense yemwe akhulupirire. Ichi ndi chisomo chake ndithudi kwa anthu ake ife. Pali china chake chonga pamenepo, monga anthu alero, okonzeka kuti alandire chimene iwo angakhoze kupeza, koma samafuna kuti apereke kutumikira kulikonse mwakubwezera. Israeli anali wokonzeka kuti kuti amwe kuchokera ku thandwe tsopano, koma iwo sanafune kuti amupase Mulungu kutumikiridwa kwake komwe kunali koyenera iye. Ndipo iye nthawi zonse ali kumatipatsa ife kutumikira. Ine mukudziwa ife sindakhoze ngakhale kupuma popanda iye. Ife sindakhoze kupuma popanda kutumikira kwa Mulungu. Ndimo momwe ife tilili odalira pa iye. Ndipo komabe izo pafupifupi zimatiswa ife pawiri ngati ife tiyesa kuti tichite kuti tichitire china chake kwa iye. Iye akatifunsa ife kuti tichite china chake. Pitani kuti mukamuone wina wake. Pitani mukamupempherere wina wake. Pitani mukamuthandize wina wake. Izo pafupifupi zimatiswa ife kuti tizichite izo. Koma ife sikufuna kuti tichite chilichonse kwa iye mwa kutumikira. Dandolo lake linali, iwo andisiya ine mawu, ndipo avomereza chitsime chowangaluka mʼmalo mwake. Kuvomereza, iwo andisiya ine kasupe wa moyo, kasupe wa madzi a moyo. Ndipo iwo akukumba, ndipo kuli bwino kuti amwe kuchokera ku chitsime cha chithapwi. Kodi inu mukanakhoza kulingalira zimenezo? Kodi inu mukanakhoza kulingalira munthu tsopano yemwe pano pali chitsime chakasupe akungotulusa kunja iwo madzi abwino aja amwala wa laimu kuchokera mu mtima momwe mwa matanthwe pansi apo mkoma la mchenga ndi zina zotero. Basi ozizira ndi abwino monga iwo akanakhoza kukhalira. Ndipo kuli bwino iwo amwe kuchokera mu chitsime cha ukocho chomwe chinali chidatsuka pa denga la balani ndi mashedi ndi zonse za kunja kwa manyumba pozungulira malowo. Ndikuziyika izo kumene muchitsime chimenecho apo mipita ya madzi imabweretsamo kumene kuchokera ku balani ndi makola ndi mosungiramo ndi chilichonse kusanuliranso ku chitsimecho. Ndiyeno ife tikufuna kula tikanali timwe kuchokera mmenemo ife tisanapite ku chitsime chakasupe pakhoza kukhala pali china chake chitalakwika mwa ubongo ndi munthuyo kulondola. Ndipo pamene mwamuna kapena mkazi atatenge chipembezo pakuima kwawo chomwe chiti chizilolesa zilodulidwa kuvala zazifupi zopakapaka zinthu zonse za mtundu wina izi ndi zina zazing'ono za mtundu wapu programu ndi zotengeka zonse izi ndipo nkukhoza kumapira mabwalo amasewero ndi zamkutu zonse izo kunja uko ndipo akhoza kumapitirira nazo izo. Ndipo monga chomwecho bwinoko kuposa momwe iwo amachitira ndi mawu a Mulungu akachitidwe kachikale kamene kamadulira pansi ndi kubowola ndi kupanga madona kuchokera kwa kazi ndi kuwatenga ndi kuwapanga iwo kuvala bwino ndi kumachita mwabwino ndi kutenga ndudu ndi fodya ndi kulumbira ndi kutukwana ndi kunama ndi kuba kutali zichoke kwa inu ndi dziko lonse kutali ndi inu ndi kukupasani inu china chake chomwe chili chokhutisa mwangwiro. Nchifukwa chiyani mwamuna kamena mkazi amapita ku chinthu chonga chimenecho pofuna chitonthozo? Iwo ungakhoze bwanji kupeza chitonthozo kuchokera mwa izi? Iwo ungakhoze bwanji kupeza chakumwa chamwatsopano kuchokera ku chitsime cha chithapwi? Munda anga chite bwanji. Ngari munda apira kuchisime cha chitapwi. Kuti akamwe madzi. Pamene palika chisime chaka supe hata tsekuka bwino bwino. Yokanenya kuti pali china chake chalabwika ndi malingaliro a munthu ameneyo. Ndipo ngari mkazi kapena mwamuna apita kumalo otero kuti akapeze chitonthozo. Pali china chake chalabwika mwauzimu ndi munthu ameneyo. Iwo sakuwafuna mawu. Izo zikusonyeza kuti chikhalidwe chawo chikadali chule kapena mbululu kapena china chake. Tikokulondola. China chake chachikhalidwe chimenecho chomwe chimakonda dziwe la chithapwi limenelo. Chifukwa mtundu wa zinthu umenewo sungakhoze kukhala mu dziwe la madzi abwino. Iwo sungakhoze kuchita izo ndi madzi abwino. Iwo sungakhoze kuchita izo. Tsopano dandaulo linali iwo anamusiya iye. Ndipo lero iwo achita chinthu chomwecho. Tsopano yang'anani pa mkazi wa pa chitsime. Chabwino iye anabwera ku chitsime cha Yakobo. Koma chitsime cha Yakobo chipembedzo chipembedza kuti icha icho. Chifukwa iye anakumba zitatu za izo ndipo chimodzi ichi chimene iye anali atachikumba. Tsopano iye anali ndi nkhani yayikulu. Iye anali tsopano atate wathu anakumba chitsime ichi Yakobo. Iwo ankamwe kuchokera mu icho ndipo ng'ombe zawo zinkamwe kuchokera mu icho ndi chilichonse kodi zimenezo sizabwino mokwanira iye anati koma madzi ameneyi wakutunga kuchokera mmenemo iwe umamvanso kuti umayenera kubwereranso kuno kuti udza watunge iwo koma anati madzi amene ine ndikupatsa iwe ali kasupe kasupe akutumbukira mmwamba kuchokera mkati ndipo iwe sumabwera kuno kuti udzawatunge iwo iwo amakhala ndi iwe kumene zindikirani koma pamene iye anapeza kuti kasupe wamwa malemba anali atayankhula kwa iye mwachizindikiro chamwa malemba chimene iye anakhala kuchiyembekezera iye anasiya kachitidwe kachipembezo ka Yakobo kaja ndipo sanabwerere kwa iko kachiwiri chifukwa iye anali atapeza thanthwe lenileni iye anathamangira mu mzinda iye anali atathana nalo tchimo yesu analinso mkazi woyipa iye anati bwerani mudzamuone yemwe ine ndamupeza munthu yemwe wandiuza ine zinthu zimene ndachita kodi sali uyu khristu amene iye chisime chimenecho chikanakhoza kukhala chabwinobwino icho chinali chitatumikira cholinga chake tsopano iye anali pakasupe woona chisime chinali chabwino kufikira pamene kasupe woona anali atatsekulidwa koma pamene kasupe woona anabwera motsatira chitsime chinali mphamvu yake iye anapeza kuti alipo malo abwinoko kumakamwa ndipo alipo malo abwinoko alipo malo abwinoko ndipo ndimo mwa khristu mu yohane woyera 7:37-38 yesu ananena pa mapeto a phwando la makachisi ngati munthu aliyense ambaludzu muloleni iye abwere kwa ine ndikudzamwa iwo anali onse akusangalala iwo anali nako kutumphuka kwa pang'ono kwa madzi akubwera kuchokera pansi pa guwa ndipo pamenepo iwo anali onse kumwa kuchokera kwa awa mu chisangalalo cha phwando iwo anali makolo athu anamwa kuchokera ku thanthwe la uzimu mu chipululu ona iwo anali atadzibowolera okha chitsime madzi ena pa chithapwi omwe iwo anawapompa kuchokera kwina kwake ndi kumawatsanulira iwo pansi pakachisi apo ndipo iwo onse amafika pozungulira madzawa ndi kumamwa ndi kunena zaka zapitazo makolo athu anamwa mu chipululu yesu anati ine ndine thanthwe limenelo lomwe linali mu chipululu anati ife tinkadya mana ochokera kumwamba ndipo mulungu ankawavumbutsira iwo pansi anati ine ndine mana amenewo iye kasupe ameneyo anali atayima pakati pawo mkate uja wamoyo unali utayima pakati pawo ndipo komabe iwo sanamufune iye iwo kunali bwino akhale ndi chisime chawo chifukwa munthu anali atapanga ichi ndipo mulungu anali atawatumiza awo ndizo chimodzimodzi kusiyana kwake anadzikumbira wokha zitsime ndiye anali ngati munthu aliyense ambaludzu muloleni iye abwere kwa ine ndipo amwe iye ali kasupe ameneyo ndipo monga lemba lanena kuchokera mu chifuwa chake mudzasefukira misinje ya madzi amoyo iye ali chitsime chakasupe chimenecho kuchokera mu chifuwa chake kapena mkati mwenimweni mudzasefukira misinje ya madzi amoyo iye ali thanthwe limenelo lomwe linali mu lomwe linali thanthwe la Hagara mu nthawi ya vuto pamene mwana wake anali pafupi kuti afe pamene iye anali atasiyidwa kunja kwa msasa ndipo anali kunja uko ndi Ishmaele wang'ono madzi ake muchisime chake chimene iye anali kuchinyamula anali atata ndipo iye anamugoneka Ishimaele wangono pansi ndipo anaenda kupita mtunda wa kuponya kwa uta ndipo analira ndipo chifukwa iye sankafuna kuti amuone mwanayo akufa ndipo zonse mwazizizi ngelo ambuye anayankhula ndipo iye anapeza Piere Beresheba chisime kumeneko chomwe chinali kusefukira ndipo chikanali kusefukira mpaka mu tsiku lino iye anali Piere Beresheba wa Hagala thanthwe kunja kuja muchipululu iye anali kuyima apa mukasupe wodzaza ndi magazi tsiku lija atayima pamenepo mukachisi nthawi ya mkuntho mu Zakariya mutu wa Satiri iye anali kasupe amenewo wotsekuka mu nyumba ya Davide kwa kuyeresa ndi kwa tchimo kuyeresa kwa tchimo iye anali kasupe ameneyo ndipo mu Masalimo 36:9 iye anali kasupe wa moyo wa Davide iye akanali kasupe ameneyo mu nyumba ya Davide ndipo iye ndi wandekatulo mu mtima wake uko wandekatulo anati pali kasupe wodzaza ndi magazi wotengera kutokera mu misemba ya Emmanuel amene ochimwa agwera mkati mwakusefukirako amataya banga lonse la kuchimwa kwawo iye ali kasupe amenewo wa moyo kasupe wa madzi iye ali mawu a Mulungu anthu amasiku osilizano amusiya iye mawu woona madzi amoyo ndipo adzibowolera wokha zitsime za zipembezo ndipo kachiwiri abowola akumba ndipo tsopano penupeza kuti iwo ali anali nazo zitsime zong'aluka ndiyeno chisime ichi chadzaza ndi majeremusi akusakhulupirira kusakhulupirira kwa kunyada malongozolo amaphunziro ndi zina zotero chomwe zili zosiyana ndi malonjezo a Mulungu iwo ali okayikira mawu a Mulungu tsopano zisime izi zomwe iwo ali nazo baibulo linati zinali zong'aluka chisime chong'aluka ndi chisime chowukha ndipo icho chikuthonya kodi icho chikuchita chiyani icho chikukhira mu dziwe lonyansa la zachipembezo lotchedwa mgwirizano wa mipingo ya mdziko ndipo ndiko kumene chisime chong'aluka chikwasogolera iwo kukalowako zonse chifukwa iwo amukana iye ndipo ali nawo kasupe wa madzi amoyo ndipo apanga zisime izi kukumba madongosolo a seminari yayikulu yakuphunzira maphunziro ndi zina zotero ndi mtundu wa zisime womwe iwo akukumba lero kuti munthu ayenera kukhala ndi PhD kapena LLD kapena bachala ya luso kapena china chake iye asanatapite kuti akalalikire zisime zomwe zadzadzisirwa ndi za Mulungu zopangidwa ndi wanthu iwo amazitenga izokunka mumasukulu akulawa akuphunzira ndipo mkati mmenemo iwo amabayira mkati mwa iwo za Mulungu zawozawo zopangidwa ndi wanthu ndipo amawatumiza iwo kunja ndi zimenezo ndi tsiku lotani lomwe ife tili kukhalamo zitsime zopangidwa ndi wanthu palibe vuto ayi palibe kudabwisa kuti chinthucho chasanduka chonunkha oh my ndi chifukwa kuti wanthu akumwa kuchokera kwa icho ndipo pamene anthu afuna chisangalalo lero kodi iwo akumachita chiyani anthu m'malo molandira chisangalalo cha ambuye iwo akutembenukira ku tchimo pofuna chisangalalo anthu amene amapita kuthalichi ndi kumazinenera kuti ali antchito a khristu pamene iwo akhala amanjenje kwenikweni iwo amayasa ndudu ndipo pamene iwo afuna kuti akhale ndi kusangalatsa kwina iwo amadziphatika zovala zawo zopanda makhalidwe ndi kutuluka ndi kumakatchetcha uzu pamene amuna akuyenda chapafupi kuti awafikise iwe powayimbira iwo muluzi iwo amachita chilichonse kuti akhale otchuka iwo amafuna kuti azioneka monga nyenyezi yapakanema ndicho chisangalalo chawo pamene yesu anati ine ndine wowakhutisa wawo chifukwa chimene iwo amapitira ku zimenezo ndi chifukwa iwo samafuna kumamwa kuchokera ku kasupe ameneyo iwo amukana iye iwo sakufuna kumwa kuchokera kwa iye iwo azichowinitsa wokha ku mtundu wina wakachitidwe kopangidwa ndi wanthu mtundu wina wachitsime chomwe chili chodzaza ndi mtundu wonse wa zinthu zachithapo kuti iwo azikhoza kumapita monga chomwecho dzulo ife tinali ndi wana uko ku mtsinde nenikupira kuti ilo linali loweluka mmawa ife tinapita kumusi bire anali akuweza mungalawa ndipo ife tinawatengera ana ku mtunda mdzukulu wanga wa mwamuna wang'ono ndiwo mwana wanga wamkazi ndi mwana wanga wa mwamuna wang'ono ndipo ife tinakwera ndi msinjewo kuti kuti tikakwere ngalawa iwe suka nakoza ngakhale kukwera ngalawa pa mtsinje chipacha nyansi zoyipa anthu aupe kunja uko pa mtsinje atavala matheka ndi kumapitiriza ngalawa inayenda pambali pa ife gulu lango na kumi ndi ziwiri anyamata ausingu wa zaka kumi ndi zinayi aliyense ali ndi chitiri cha mowa mudzanja lake ndi ndudu iwo amakutcha uko kukhala ndi chisangalalo. Oh my, dziko ili lingakhoza kuthama udalikisa chotani ndikachitidwe kotero monga kameneko ndiye kuti adzimasule iwo okha kuchokera ku malingaliro akuti iwo akafa adzapita ku gehena chinthu chomwe iwo amachita ndiwo amapita ndi kukajoyina chimodzi cha zisime zopangidwa ndi wanthu izi kotero mtundu womwewo wa anthu umakhala mu chisime chimenecho sindicho chilichonse koma gulu la osayera mbululu zaupe za mdziko ndipo iwo amadziyanjanisa okha ku izo chifukwa monga mayi wanga achikulira ankakonda kuti mbalame za nthenga zofanana zimawuluka limodzi iwo samatabwere kukasupe kuti adzasukirwe kuchokera ku moyo uwo wa tchimo iwo akufuna kuti azikhala kunja uko ndikumagwirizirabe umboni wakuti iwo ndi akhristu chifukwa chani iwo achoka kwa iye kasupe woona wachisangalalo moyo moyo wangwiro ndi chikhutitso ndiwo chifukwa iwo anachita izo chifukwa chakuti iwo akufuna kujoinana nazo iwo ali nawo mtundu wina wa anthu kumeneko umene umakhulupirira mu zinthu zimenezo uno osatikale litali mbale Fred ndine ndi mbale Tom gulu la ife tinapita ku mpingo wa Baptist wodziwika mu mzinda wa Tucson kuti tikaone ngati ife silikanakhoza kupeza kenakake kang'ono komwe kakanatipasa ife mwina mwake kumvelera kwa pang'ono kwa mwatsopano ndipo mtumiki ananena china chake chinzake chokhuza anthu mu Igupto pamene iwo anachoka iwo anali akudya galiki ndi zina zotero iwo ankafuna kuti abwerere kachiwiri ndi kukadya izo anati ndicho china chake chonga wanthu alero ndipo ife aliyense tinati amen ine sindinayambe ndaonapo gulu loterolo mpingo onse unasiya kupenya kwa mlaliki ndikuyangana mbuyo kuti aone yemwe anali amene anati amen zinakhala ngati ziwawopseza iwo kuimfa iwo sanali kuziwa chomwe icho chinali pamene Davide anati pangani phokoso la chisangalalo kwa Ambuye mtamandeni iye pa asese mtamandeni iye ndi malingaka mulole chilichonse chomwe chili nawo mpweya chitamande Ambuye ndipo zimutamandani inu Ambuye Mulungu amasangalala mwa anthu ake asiyeni iwo awophunzira anene amen pamene chilichonse chanenedwa molondola bwanji osabwerera kuchoka kukachitidwe aka ndi zisime za mdziko kupita kukachitidwe kokhulupirika ka Mulungu kamene kali chitsime chakasupe Yesu Khristu bwanji inu simukutembenukira kwa iye kumene Mulungu ali wopereka wathu mochuluka wachisangalalo wopereka wathu mochuluka wa matamando wopereka wathu wochuluka mu kukhutitsidwa kulondola kwa misempha yanga kumachokera kwa Mulungu pamene ine ndang'ambidwa ine ndimapeza kukhutitsidwa kwanga mwa Khristu osati mu ndudu osati mu zinthu za mdziko osati mukujoyina chikhulupiriro china koma mukumupeza iye mawu olonjezedwa amene iye anati ngati ine ndipita ine ndidzabwerera kachiwiri kuti ndidzakulandireni inu ine ndimapeza chisangalalo changa mu zimenezo iye ali chisangalalo changa iwo amanena lero pakujoyina zinthu izi ndi pakupanga mkwirizano wa mipingo yonse ya dziko uwu kuti iwo akuti apange malo abwino kuti azikhalamo wakulingalira kwanga kuona mtima iwo akuti apange malo abwino kuti azichimwiramo ndizo basi chinthu chonsecho ndi tchimo mulimonse osakuti uzikhalamo koma kuti uferemo kupanga malo ake kuti aziseferamo kuti azichimwiramo mmalo mwakukhalamo chinthu china chilichonse kunja kwa Yesu Khristu ndi mawu ake amoyo ndi chitsime chong'aluka chilichonse chimene chimayesa kulowetsa mmalo mwa iwo chilichonse chimene iwe umayesa kuti uchite kuti chikubweretsere iwe mtendere chilichonse chimene iwe uyesa kuchichita kuti chikubweretsere iwe chitonthozo mtundu uliwonse wachisangalalo umene iwe umalandira kuchokera ku chinthu china chilichonse monga cholowesa mmalo chawa ndi chisime chong'aluka chodzaza ndi zonyansa iye amapereka chikhutiso changwiro ine ndikukumbukira kuno zili mwezi ngapo zapitazo ine ndinatulukira ku khomo la kuseri uko kunali shasha wang'ono kunja uko yemwe ananena kwa ine anati inu mukudziwa chifukwa chomwe inu nthawi zonse mumayankhula zakazi monga choncho zakuvala kabudula awo ndi zinthu iye anati chifukwa ndinu munthu wokalamba anati ndicho chifukwa chake Ndinali penya kuno ndiwe wa usingu wanje anati makume awiri ndizisanu ndiziwi ndinali pamene ine ndinali saka zambiri wangono kuposa iwe ine ndinkalalikira chinthu chomwechi ine ndinapeza nga supe wachigutiso iye ali gaulanga amen malingana ngati iye akupereka izo ndiko kukongola ndiko kwanga ndilo luso langa kuyangana pa iye kupenya ntchito ya dzanja lake kuona zomwe iye ali kuchita palibe kasupe wina yemwe ine ndimamudziwa oh kofunika ndiko kusepukira kumene kumandipangisa ine kuyela monga chisanu palibe kasupe wina ine ndimamudziwa palibe china koma magaza a Yesu alipo kasupe odzazirwa ndi magazi otengera kuchokera mu misemba ya Emmanuele mmene otimwa agwera pansi pakusefukirako amataya banga lonse la kuchima kwawo ine ndikukuwuzaniro palibe kasupe wina yemwe ine ndikumudziwa koma kasupe ameneyo yana nditsuka ine pamene ine ndinali wadokodoko iye amandisunga ine wotsukidwa chifukwa ine ndimafuna kukhala pafupi pomwe pa iye kumwa madzi asopanawo amene amadzazisa moyo wanga ndi lisangalalo ine ndikhoza kukhala nthawi zonse pansi ndikumvelera kuti ine silingakhoze komwe kupitako kuzungulira kwinanso silingakhoze kupita kwina kulikonse ndiye ine ndikhoza kugwera pansi ndikuyika chala changa palonjezo ndikunena ambuye mulungu inu ndinu mphamvu yanga inu ndinu chikhutiso changa inu muli zonse mu zonse wanga ine ndikhoza kuyamba kumvelera china chake chikububulukira mmamba kuchokera mkati mwa ine pamenepo ine ndabwera kuchokera kwa icho monga ine ndadusa usingu wa zaka makumi asanu ine ndimakhoza kuuka mmawa inu mukuziwa komwezo ziliri iwe sungathe kupondetsa nkomwe pa zilimoziro kuchokera pakama mayi iwe sungakhoze konse kuchita izo ndipo wina wake pakhomo akugogoda kapena bire akundiuza ine kuti pali chofunika kwina kwake kumene ine ndiyenera kupitako ndipo ine ndimaganiza ine ndikakhoze motani kuchita izo kuyesera kuti ndipondetse pa zilimozi ine ndimaganiza ndinu kasupe wodzaza ndi mphamvu yanga amen mphamvu yanga ndi thandizo langa zimabwera kuchokera kwa ambuye ndinu chisima changa chakasupe ndinu unyamata wanga iwo amene ayembekezera pa ambuye adzalimbikisa mphamvu zawo iwo adzakwera mmwamba ndi mapiko monga mphungu iwo adzathamanga ndipo osakhala otopa iwo adzayenda ndipo osakomoka ambuye mulungu iyi ndiyo ntchito yanga kuti ndipiteko ine ndikuyitanidwira kumalo a ntchito ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa chino chake chimayamba kugundagunda mkati mwa ine tsiku lina kumalo ang'ono ine ndinali kuchititsa msonkhano chakuno mu Topeka, Kansas uko kunali nyamata mlaliki wang'ono mmodzi wa othandizira anga oyamba mbale Roy wakhala pano akuakumbukira malowo mkati umu umalo akulu awa uko uko kunali a mtumiki uyu anali ali pansi pa denga kapena malo koma la mbali linamuperera iye pansi pa ilo munthu wang'onoyo anali woti afa chiwindi chake chinali chitaphulika njopu yake inali itachoka mmalo wake matani atagwera pa iye ine ndinakhala pakadzusa ndikuyankhula kwa mkazi wanga ine ndinali mkazi wanga iwe kudziwa ngati yesu akanakhala pano iwe kudziwa chimene iye akanachita ine ndinati pamene iye anandithandizira ine ine ndikukhulupira mawu achawa iye anali akuthandizira khristu ndipo ine ndinati iyo ndi ndale ya mdierekezi ine ndinati ngati yesu akanakhala pano iye akanapita kukayika manja ake oyera pa iye nyamata uyu akanakhala bwino ine ndilibe nazo kanthu kuti chiwindi chake chaphulika iye akanakhala bwino chifukwa yesu akanaenda kulowa mmenemo akudziwa chimodzimodzi yemwe iye ali iye ankadziwa kuyitanidwa kwake malemba anali kulondola akutsimikizira mwa iye kuti iye ankadziwa yemwe iye anali ndipo osati mopanda nthunzi wakukayikira iye akanayika manja ake pa iye ndikunena mwananga khala bwino yenda mochoka pamenepo ndipo ine ndinati kulibe adiyerekezo okwanira mu gehena akanamupha nyamata ameneyo ndiye ine ndinati iye akanakhala bwino koma ine ndinati iwe ukuona wokondedwa iye anali yesu manja oyera a mulungu ine ndinati ine ndine wochimwa ine ndinabalidwa kubadwa kwakugonana bambo anga ndi mayi onse anali ochimwa ndipo ndine basi osati wabwino kalikonse ndipo ine ndinati koma ikudziwa chiyani ngati ambuye akanandipasa ine masombenya ndikundidumiza ine ndipita uko ndiye izo zikanakhala zosiyana ine ndinati ine ndikanapita uko ndi kukayika manja anga pa iye iye akanachoka pakama ameneyo ngati iye atandipasa ine masombenya ndiye ine ndinayamba kuganiza pambuyo pa zonsezo ngati iwo akanakhala masombenya anali chiyani iwo iwo akanakhala manja akuda omwewo pa iye munthu yemweyo akumupempherera iye manja akuda omwewo ndiye ine ndinayamba kulingalira ine ndine woi muimirira wake ndiye mulungu sama ndiona ine magazi awo ammodzi olunga mauyo ali mmemba umoba kuwa iwo amandipangira ine chitetezero iye aliwo okwanilisa wanga iye ndiye pemero langa iye ndiye moyo wanga ine ndinali chindichoka chimene chingandipanga ine kuyika manjanga pa iye ndi chikumbiro ndichifukwa chakuti ine ndinali ndi chikumbiro mu masombenyawo ndipo popanda masombenya chikumbiro chomwecho chingachita chinthu chomwecho kono ine ndikoza kudziwerengera ndekha osati kanthu koma kumuwerengera iye zonse mu zonse wanga iye ali moyo wanga iye ali kazembe wanga palibe chipembezo chimene chinandituma ine iye ananituma ine haleluya ine ndikupira mu dzina lake ine ndikayika manja pa iye ndinayenda kupira kumeneko ndi kukasanjika manja pa mnyamata ameneyo ndipo usiku umeneyo iye anali mu msonkhano wabwino molimba amen o inde iye ndiye kasupe ameneyo palibe kasupe wina yemwe ine ndikumudziwa palibe china koma magazi a yesu ine ndine wonunga ine ndine chigawenga mmodzi aliyense wa ife tiri koma pamaso pa mulungu ife tiri angwiro khalani inu chotero angwiro ngakhale monga atale anu kumwamba ali angwiro inu mungakhoza kukhala chodani chifukwa mmodzi wangwiroyo akutiyimira ife kumeneko kasupe ameneyo ali kumeneko tsiku lililonse ozizira osati chithaphwi china chake koma watsopano tsiku lililonse yemwe amatsuka machimo anga onse iye ndiye kasupe ameneyo tsopano mukutseka ine ndikoza kunena izi chilichonse chosiyana kwa uyu ndi zitsime zong'anuka ndipo potsiriza zidzaukitsa zomwe inu mwaziyika mu izo ngati inu mukuyikamo ziyembekezero zanu zonse nthawi yanu yonse ndi chilichonse muchimodzi cha zitsime zazithaphwizo yesu anati izo zinali zitsime zong'anuka mulungu anati izo ndi zong'anuka ndipo izo zidzaukitsa zonse zomwe inu mwayika mu izo inu simungakhoze kupita patali paliponse ndizo chifukwa izo zikuukhamo pakuti iye ali njira yokha yopitira kuchonadi kumoyo ndi kuchisangalalo cha muyaya ndi mtendere wa muyaya iye ali mmodzi yekha ndi njira yokha kwa izo oma kasupe wosaguga wa moyo ndi yesu khristu chifukwa chiyani ndipo kodi iye ndi ndani mawu yemweyo mawu moyo kasupe yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse wokhulupirira woona ndi chisangalalo chake chapamwamba moyo wake wapamwamba ndipo chikhutiso chake chapamwamba chili mwa khristu mopanda kupompa mopanda kukoka mopanda kujoyina mopanda kulipira kungokhulupirira ndi kupumula ndicho chomwe iye ali kwa wokhulupirira monga atali abrahamu yesu anakoke konse yesu anaope konse yesu anatandaule konse iye anali nawo mawu iye ankagona pa bere la Elishadai pamene abrahamu anali usimbu wa zaka zana mulungu anaonekera kwa iye ndipo anati ine ndine wamphamvu zonse mawu a chiheberi ndi Elishadai kutanthauza mmodzi wa mabere ndipo iwe ndi wokalamba ndipo mphamvu yako yapita koma ingogona pa chifukwa changa ndipo yamwira mphamvu yako kuchokera kukasupe uyu amen kodi iye anadziyamwira yekha kuchiyani thupira tsopano iye anali naye mwana mwa Sara ndipo zaka makumi asanu mtsogolo anali ndi wana asanu ndi awiri mwa mkazi wina Elishadai chipangano chakale chimasonyeza zomwe iye anachita chipangano chatsopano chikunena zomwe iye adadzachite amen muchipangano chakale tsopano mpweya watha kotero ine ndifulumira ndikusira pano tsopano mu miniti chabe ine ndikufuna kunena izi ine ndisanatseke ine ndinali nacho chisanzo chabwino cha nthawi imodzi ine ndinali kulondera ndipo anthu ambiri kuno kumusi kuzungulira Georgetown kumusiko mu Milltown kumeneko kunali kutali komwe mumapiri kasupe icho chinali chisime chakasupe icho chinkalavula pafupi inayi kapena mtsinje wa nthambi zisanu zamadzi kumango kuthukira kunja nthawi zonse ndipo kasupe wamkulu kwambiri kuzungulira kumeneko ndipo kuzungulira kumeneko kunali zochuluka za zitsamba izi kuno nimukudziwa ndi zinthu zikumera pamenepo zomwe zonga minti ndiko ine ndinali kumamba luzu ndikafika kumeneko oh my kuti ndikafika kukasupe amene ndiko ine ndimagoza kugona pansi pa chinthu ichi ndikumangomwa ndikumwa ndikukhala pansi ndikumwa kuyembekezera ndipo chaka ndi chaka ine ndimabwera basi kukasupe yemweyo yesu anali kuleka konse dzinja kapena chilimwe yose amagoza kumuumitsa iye inu simungakhoze kuwumisa chisime chakasupe ohayi ohayi ine sindiwusa malamulo otani kaya kukhala kozizira chotani iko sikumuwumisa iye ndikukhoza kuwumisa chisime chisanu pakono chokha chikhoza kuchita zimenezo mwaona koma chilichonse chimene chikusuntha chili ndi moyo mwa icho chikusuntha pozungulira ndipo inu simungakhoze kuwumisa chisime chakasupe zibe kanthu momwe mzimu uli wopsinjika pozungulira maulowo kasupe uyu nthawi zonse ndi wamoyo khalani pakasupe ameneyo ndipo ine ndinazindikira pamenepo ine ndinkapita pamenepo ndipo ndimamwa pa iye ndipo oh my madzi ozizira basi ndiwe sumasowa kuti uzilandaula ndikudabwa ngati ine ndikakafika pamenepo ndikudabwa ngati iye ati asiye kuyenda iye wakhala kuyenda mchikumbe wachikulire anandiuza ine anati agogo anga amuna ankamwa kuchokera kwa iye ndipo anati iye sikuti anathapo kapena kalikonse iye akanali chisime chomwecho akutumbikira kupita mu mtsinje wa buluu kumeneko ine ndinaganiza oh my ndi malo abwino bwanji kuti ukamweko ine ndimakhoza kuyenda pafupi mayilo kuchoka mu njira kuti ndikafike kumalo amenewo chifukwa iwo anali malo eneni chotero kuti ukamwepo oh anali abwino bwanji matsa amenewo oh my ine ndimafika kunja uko mu chipululu icho Arizona tsopano ine ndinali ndikuganizabe za iye chitsime chodabwisa chimenecho kumusi kumeneko ngati ine ndikanati ndikangogona pansi pamenepo monga Davide ananena nthawi ina oh ngati ine ndikanakhoza kamozi kenanso kuma kuchokera kukasupe ameneyo ngati iye akanati angokafika kumeneko ndipo ine ndinakhala pansi tsiku lina ndipo ine ndinali ndi kanthu kakang'ono kosekesa kamene kanachitika kwa ine ndipo ine ndinati nchiyani chimene chimakupangisa iwe kukondwa chotero nthawi zonse ine ndikukhumba ndikanakhala ndili wokondwa monga choncho bwanji ine sindinakuonepo iwe utakwiya chiyambireni ine kubwera kuno palibe kanthu kamodzi kachisoni za iwe ine ndinati iwe nthawi zonse ndi wodzala ndi chisangalalo iwe ukulumba ndikububulika ndikumapitiriza dzinja kapena chilimwe kuzizira kapena kutende chilichonse chomwe chili iwe nthawi zonse ndi wodzaza ndi chisangalalo nchiyani chomwe chimakupangisa iwe chiyani nchiyani icho chifukwa ine ndimamwa kuchokera pa iwe ayi ine ndikuti chabwino mwina mwake akalulu amamwa kuchokera mwa iwe ndipo iwe umakonda zimenezo mochuluka kwambiri ayi ndinati chabwino nchiyani chimakupangisa iwe kububulika monga choncho nchiyani chimakupangisa iwe kukondwa chotero nchiyani chimakupangisa iwe nthawi zonse wodzaza ndi chisangalalo ndinati kodi ndi chifukwa kuti kuli mbalame zimamwa kuchokera pa iwe ayi pa ine ndimamwa kuchokera pa iwe ayi ine ndinati chabwino nchiyani chimakupangisa iwe kukhala wodzaza chotero ndi chisangalalo ndikuangati kasupe ameneyo akanakhoza kuyankhula mobweza kwa ine iye akananena izi mbale Branham osandikwa inu mumamwa ine ndikuyamika zimenezo ndipo chifukwa kuti ine ndimasamalira mbalame ine ndimasamalira aliyense yemwe akufuna kumwa chinthu chokha chimene inu muyenera kuchita ndikubwera pano ndikudzamwa koma chimene chimandibangisa ine kukondwa si ine yemwe ndikububulika ndi china chake mkatimu chikundikanga ine ndicho china chake chikundibubulitsa ine ndipo ndimo momwe zilili ndi moyo wodzazidwa ndi mzimu monga yesu ananena iye anali mu onani iye akupasaninu zitsime zamazi otumbukira ku moyo wosatha chitsime chakasupe madzi ambiri osefukira omwe akuyenda mowirikiza kaya mpingo wonse uli m'mwamba kapena pansi iwe ukanali pakasupe ameneyo inu mukanatenga chifukwa chiyani kachitidwe kachikaye kachipembezo ndi chitsime chodzaza tizilombo ndi chinthu chilichonse ndikumamwa pa chinthu chachithapicho pamene inu mwayitanidwira kukasupe chisime chakasupe ine ndikuganiza momwe iye amangokhala akukankha ndikujowa ndikugugulika ndikuseka ndikusangalala ndikukondwelera ndikunyamwa kuzizire kukhale mvula kutende kuume pamene dziko lonse linali kumauma iye anali kububulika basi monga iye amachitira nthawi zonse chifukwa iye anali wakuya wozikika pansi penipeni mu miyala iye amatulukira oh ndiloleni ine ndizikhala chapamadzi okhuthukawo Tengani machitidwe anu onse opangidwa ndi anthu omwe inu mukuwafuna mipope yanu yonse yazithapwi koma ndiloleni ine ndibwere ku kapena zisime zazithapwi koma ndiloleni ine ndibwere ku kasupe uyu ndiloleni ine ndibwere kumeneko komwe iye ali wodzaza basi iye ndiye chisangalalo changa iye ndiye kuwala kwanga iye ndi wanga iye ndiye nyonga yanga iye ndiye madzi yanga iye ndiye moyo wanga iye ndiye mchirisi wanga iye ndiye mpulumusi wanga iye ndiye mfumu yanga chilichonse chimene ine ndili kuchisowa chili kupezeka mwa iye ine ndikanaponera chiyani kuti ndipite ku china chilichonsenso mbale mlongo kodi inu simubwera kukasupe ameneyu usiku uno simutero inu ngati inu simunayambe mwakhalapo konse kumeneko kodi inu simumulandira iye usiku uno pamene ife tikuwela misamitu yathu zitsime zong'aluka zowuka zotayikira dziko kutayikira mu izo nyansi zochokera ku mabalani ndi zamasiku wena bwanji osati chisime ichi zinthu zimenezo sizingakhoze kukhala mmenemo kasupe wamkuluyu wodzaza ndi magazi wotungidwa kuchokera ku misempha ya Emmanuel bwanji inu simukuwalandira amenewo usiku uno mulungu atatithandiza ife usiku uno mu dziko lowuma ili la ludzu monga nenera anati iye ndiye thandwe mu dziko lotopetsa iye ndiye kasupe ameneyo kodi inu simuti mubwere kwa iye usiku uno mu mitima yanu pamene ife tikupemphera wokondedwa atati akumwamba palibe kasupe wina monga nyimbo ikusewerera palibe kasupe wina yemwe ine ndikumudziwa palibe china koma magazi a yesu ine ndinabadwira mmenemo ine ndakhala ndikuleledwera mmenemo ine ndikufuna ndizikhala mmenemo ndikufera mmenemo ndikudzaukanso mmenemo mukukhalapo kwake nthawi zonse ambuye ndiloleni inu ndizikhala mukukhalapo kwake pakuti palibe wina yemwe ine ndikumudziwa palibe chikhulupiriro palibe chikondi palibe chikondi koma khristu palibe chikhulupiriro koma khristu palibe buku koma baibulo palibe chinthu chilichonse palibe chisangalalo kunja kwa iye mukamuchosa iye kwa ine o mulungu ine sindikusamala kuchuluka kwa za dziko zomwe ine ndinali nazo izo zikanakhalabe zakufa ine ndikanamayendayenda chozungulira ndi manja anga mmwamba pamutu wanga mukamuchosa iye kwa ine ine ndikhala nditapita ambuye koma msiyeni iye akhale mwa ine ndiye disembala akhala wokoma monga meyi ndiye sipakhala malo otentha ndipo sipakhala malo owuma ngakhale imfa iyo yomwe ilibe chigonjetso tiloleni ife tikhale naye iye atate mperekeni iye mwakuchuluka kwa wokhulupira aliyense pano usiku uno pamene iwo akuyembekezera mu chipinda chino ambiri a iwo ayenera kuyendesa mulondo la nsewu usiku uno pamene iwo azipita ku nyumba zawo ndipo ichi chitakhala choganiza chawo ine ndikukhala pakasupe ameneyi ine ndikukhala pamenepo kumwa mwatsopano ora ndi ora ndipo ngati iwo sanalandire icho panobe mulole iwo amulandire iye tsopano kotera iwo akhoza kumutenga kasupe uyo limodzi nawo ine ndipita ndi inu ine ndidzakhala ndi inu mpaka kumathero a dziko perekani zinthu izi atate ndipo tsopano pamene ife tili ndi mitu yathu itawela misidwa kodi alipo wina wake muno usikuno kapena ndi angati amene akanati ambuye nditengereni ine kukasupe ameneyo pakali pano ine sindinabwere muno kudzangomva ine ndabwera muno kuti ndidzafufuze china chake ine ndabwera muno kuti ndidzakupezeni inu ambuye ine ndinako kusowa kwa inu usikuno bwerani ku mtima wanga pakali pano kodi inu mungachite izo ambuye mulungu akudaliseni inu ambuye adalise wina aliyense atate inu mwaona manja ngakhale mmwamba ndipo zungulira koma ndi muzipinda zinazo kunja inu mwawaona iwo atate ine ndikupemphera kuti inu mupereke chilichonse chomwe iwo ali kuchisowa mwina mwake iwo akhala akumwa pa chitsime china chakale ambuye kungokhala kuyima kwa theka la ulendo pamene munthu wina anabowola chitsime icho chakhala chithapwi ndi mitundu yonse ya ziphunziso za chilendo kuwakana mawu ine ndikupemphera mulungu kuti usiku uno iwo abwere kwa iye yemwe ali kasupe uja kasupe wa moyo ameneyo perekanizo atate ine ndikuwapereka iwo kwa inu tsopano mu dzina la yesu ndipo inu munandiwuza ine ngati wopempha chilichonse mu dzina langa icho chidzachitidwa tsopano ine sindikanapempha izi ambuye ngati ine ndikanati ndisaganize kuti izo zikanachitidwa
Ine ndikanakhala ndikungonena izo mwa chizolowezi cha mwambo. Koma ine ndikuwapemberera iwo ndikuona mtima. Ine ndikuwapemberera iwo kukhulupirira kuti inu mupereka zimene inu munalonjeza. Ndipo tsopano ine ndikuwachotsako iwo atalikire ndi chisime chimenecho usiku uno. Ine ndikuwachotsako iwo atalikire ndi malo omwe iwo akhala kumwako kumene iwo sanali akukhutitsidwa kubwera kukasupe uyu. Ine ndikuchita izo mu dzina la Yesu Khristu. Iwo ali ano Ambuye, aloleni iwo amwe kuchokera kwa inu madzi amoyo, kasupe wa madzi amoyo. Mu dzina la Yesu ine ndikupempha izi. Amen. Pereganizo Ambuye.
Okofunika
ndikuyenderelako kumandiyeretsa ine monga chipale palibe kasupe wina ndinziwa kupatula magazi a Yesu. Jani chingatsule chimo langa kupatula magazi a Yesu. Jani chinganipange wambumbuka chiwiri kupatula magazi a Yesu. Oh Yesu, achizeni awambuye. Pereganizo Ambuye kupyolera mu dzina la Yesu. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mumadziwa zinthu zonse. Palibe kasupe wina ndinziwa okupatula magaziya. Takalizani za izo. Palibe kasupe wina yemwe ine ndikumdziwa. Ine sindikudziwa kanthu kena kalikonse kupatula iye. Ine sindikukhumba kuti ndidziwe kanthu kena kalikonse kupatula iye. Palibe china kupatula magazi a Yesu. Kofunika ndikuyenderelako kumandiyeretsa ine monga chipale palibe kasupe wina ndinziwa kupatula magazi a Yesu. Pamene ife tikuyimba iyo kachiwiri tiye ndikwirane chanza wina ndi mzake. Kodi inu mumakondana wina ndi mzake? Kodi alipo wina wake muno yemwe ali ndi chilichonse chotsutsa wina aliyense? Ngati alipo pitani mukachikonze icho. Kodi inu mutero? Tiyeni tisachoke pano monga choncho mwaona. Ngati inu muli ndi mangawo amotsutsa wina wake inu mupite mukachikonze icho pakali pano. Pakali pano ndi mwayi wanu kuti mupite kukati mbale mlongo ine ndinanena china chake za inu. Ine ndimaganiza china chake. Ine sindimatanthauza kuchita izo ndikhulukireni ine. Mwaona? Ndi momwe ungachitire izo. Tiye ndikhale naye kasupe pakati pathu pomwe nthawi zonse mwaona? Alibe kasupe wena ndendzewa kupatula magazi a Yesu. Okofunika ndikuyenderelako kumandiyeretsa monga chipale palibe kasupe wina ndinziwa kupatula magazi a Yesu. Kodi yesali wodabwitsa? Palibe kasupe wina. Ife sitidza ziyipisa tokha ndi zinthu zina. Ife tapatula talisiya dziko mbuyo. Ife sitikufunanso galiki wa ku Igupto ndi zisime zong'aluka. Ife tili mu ulendo ndi Ambuye Yesu, thanthwe lokandidwa lija. Amen. Kudya mana wochokera kumwamba ndikumwa. Kudya chakudya cha angelo ndikumwa kuchokera mu thanthwe. Amen. Palibe kasupe wina ndinziwa kupatula magazi a Yesu. Sobono tiye ndiweramitse mitu yathu kupemphera kuti Mulungu akudaliseni molemerera aliyense wa inu. Kuti chisomo chake ndi chifundo zikhale ndi inu kupyola mu sabata likudzali. Ndipo ngati chilichonse chikati chichitike kuti mmodzi wa inu angazembere kupyola chotchinga tsopano, ingokumbukirani kuti ndi maola pang'ono okha okugona ndi kupumula mpaka pomwe tidzaonane.
kumbukirani kuti iwo amene ali moyo natsala sadzaleperesa iwo amene ali kugona pakuti lipenga la Mulungu lipenga lotsiriza lija lachisanu ndi chimodzi langomba kumene ndipo lipenga lotsiriza ilo monga chisinikizo chotsiriza kudzakhala kuli kudza kwa Ambuye ilo lidzaomba ndipo akufa mwa Khristu adzauka poyamba akungomapumula mpaka nthawi imeneyo ndipo ngati inu muti mubulazirwe kumbukirani tengani dzina la Yesu limodzi ndi inu monga chishango kunsamba uliwonse ndipo pamene mayesero asonkhana pozungulira inu ingopumani dzina loyera ilo mupemphero ziwanda zidzathawa ingokumbukirani ndikuyembekeza kuti tikomana nanu inu mfano la Mulungu lotsatira mmawa dzabweretseni muno odwala ndi osautsika ine ndidzakhala ndili kukupemphererani inu inu ndipempherere ine tsopano kodi inu mutero nenani amen ine ndikupemphererani inu kuti Mulungu akudalitseni dzina mupemphero dzina lofuneka dzina lofuneka okukoma kwake chiyembekezo chapadziko ndi chimwemwe chakumwamba dzina lofuneka okukoma kwake chiyembekezo chapadziko ndi chimwemwe chakumwamba padzina la Yesu kuwerama kutekwesera pa mapazi ake mfumu ya mafumu kumwamba ipedzamupeka iye kulona ulendo watu ukatsatsa dzina lofunika dzina lofunika kodi ilo silokoma ndi lofunika chiyembekezo chapadziko ndi chimwemwe chakumwamba dzina lofunika okukoma kwake chiyembekezo chapadziko ndi chimwemwe chakumwamba ndi nthawi zonse chovuta kwambiri kuti ndikusiyeni inu ngakhale ine ndikudziwa inu mukutenthedwa koma pali chinthu china chake basi za tiyeni ndime imodzi inanso ya china chake kodi inu muchita izo kodi inu muchita izo chodala chikhale chimango chomwe chimatimangiriza Mulungu ndi angati amayidziwa nyimbo yakaleyo ife tinkakonda kuyimba iyo zaka zapitazo ndipo ine ndinali kuganiza usiku uno manja awiri chokera pa mazana omwe asalira pamene ife tinkakonda kuyimba nyimbo imeneyo pakachisiyo ndikulumikizana ndi dzanja la wina ndi nzako chodala chikhale chimango chomwe chimatimangiriza ine ndakwirira wochuluka iwo apa pomwe pamanda iwo akuyembekezera ine ndidza waona iwo kachiwiri ine ndimawaona iwo kamodzi mwakanthawi mumasombeni pamene ine ndiyangana kuseri kwa chotchinga iwo ali kumeneko tiyeni tiweramise mitu yathu sopano pamene ife tikuyimba
chodala chikhale chimango chimatimangiriza mitima yathu mo chikondi chache Khristu cheyanjano chechonga checha chakumwamba pamene ife
tsopano wafikirani ndikugwira dzanja la wina wake
isiyana
tsopano weramitsani mutu wanu
chimari pasa ife kupwereka mtema koma tidzakhalabe olumikizeka mtima ndikuyembekeza kudzakomananso
ndi mitu yathu yoweramizidwa ine ndikutembenizira msonkhano kwa abusa tsopano ndipo atibalalitse mu